Blog Talk Radio.
Nivogezwa n'ingabo kwa ngango twogera kwagahindura kiri mu biganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari. Naho ye.
Mutwihanganire uno ndizera ko munyumva mutwihanganire tumaze umwanya tuvuga nyine mutatwumva reka dutangire ikiganiro cyacu rero mutwihanganire ku minota dutakaje ariko ubu ndizera ko munyumva neza turatangire tubaha ikaze n'inshuti mutezuma tugaditaho kuko nabivugaga nubwo nta munyarwanda umerewe neza biraterwa byose ubutetsi bubi byose baza kubireba kuri uyu mugoroba turaza kureba ingingo twabateguriye turaganira ku ngabo z'u Rwanda zagiye cyangwa zambutse ku mugaragaro zijya mu Minembwe. Amakuru aturuka mu Minembwe rero ni uko ingabo z'u Rwanda murakoze cyane muranyumva noneho mutwihanganira ni uko ingabo z'u Rwanda zambutse ku mugaragaro zikaba ziri i Minembwe aho zirimo kurasa igihumeka cyose murumva rero ni ya migambi zatuma tuvuga ubwo turaza kubireba mu kanya turaza kureba nanone icyo abanyamurenge bavuga hirya no hino bitewe n'uko iyi ni inkuru barimo kuganira ari benshi hari ikiganiro n'abateguriye hari icyo ku cyumweru mwumvise hari ikindi kiganiro twari twakoze ariko kitabashije gutambuka bitewe n'uko severi zazo muzangiritse bituma noneho kigano cyacu batugira uko batabashye kukireka vuringa cyakugiseva kugitugarurira hari minota nyinshi cyane twatakaje rero hari ibice bito wenda tuza kubabwira mu byo ndabashye kurekipera ubwo turaza kubigarukaho turaza kurebana none ibitangazo n'imiryango itandukanye umuryango ikigo cya Lantos Foundation gisabira Johnson Busingye na Jano Ruhunga kuba bakomatanyirizwa turaza kubireba nabyo turaza kureba nanone kuri iyo ngingo tw'ikigo ya Rusesa bagina imiryango itandukanye y'uburenganzira bwa muntu twavuga nk'umuryango muri Sweden nawo wandikiye Kagame kurekura Paul Rusesa bagina turaza kuvuga kuri za leta leta y'Ububiligi nayo nabonye ari byo irimo gukora hari byinshi rero bivugwa cyane cyane kuri la dossier ya Paul Rusesa bagina aho nyine basaba yuko yarekurwa turaza kubihuriza hamwe n'iriya ngingo irebana na Lantos Foundation turaza kumva ibya Thierry Murangira we na mwana ryumvise ejo kuri kiriya bya biregwa Mabre Karasira abenshi mu mwiriwe twandikira turaza kubigarukaho nabyo tureba ibi byaha byo muri Libye biravuga iki ese inkunga amafaranga mukusanya mugenera abantu bose bari mu kaga ko bavuga bati nimwe bagize imana n'amafaranga aturuka mu bantu bari mu mitwe irwanya ubutegetsi sindi niba mu nyumba bamwe bati turakumva abandi sinago tukumva ubwo sindi niba okay ndizera ko numvikana neza abavuga ko batanyumva ntabwo nzi aho babikura reka tube dukomeje ariko ndizera ko turumvikana neza njyewe ndumva kuri YouTube niyumva rero ubwo niba niyumva ubwo n'abandi bagombye kuba banyumva urakoze cyane turakumva neza so turaza kugaruka nyine ku ngingo iri irebana n'ibyaha cyangwa icyo bita ibyaha ku mafaranga abantu baba bakusanya batera bafasha bagenzi babo muzi nka za fundraising za Idamange Karasira n'ibindi byose hari n'izindi zirimo gukorwa magingo ariko mu Rwanda bati ayo mafaranga ava mu bantu barwanya ubutegetsi ava mu bantu batavuga rumwe na leta ubwo rero kuna byari cyaha turaza kubireba nanone izo nizo ngingo tugiye kwibandaho kuri mugoroba ngira ngo mbaye ikaze mwese mu byifuza kubana natwe kuba bishaka mwaza muri sezo baditahuka mwaza kuri Zoom aho mwaca hose turaza kubakira kugira ngo tubane namwe ndagira ngo duhere ku ngingo ya mbere ingingo ya mbere turavuga ku kibazo cy'intambara aho ingabo z'u Rwanda zambutse mu minembwe nk'uko tubitangarizwa n'abanyamurenge batandukanye bagiye batwandikira uyu munsi bavuga bati barongeye barambutse baraje urumva rero ni ikintu kibabaje cyane mu gihe bavuga bati bagerageza kutubwira umuzi w'ibibazo byabo ni nako ku rundi ruhande umugambi wa Leta y'u Rwanda wa Kagame nyir'ubwite ku zirangabo ntayo za Kagame sindi n'ingabo z'umwuga z'u Rwanda zikaba zirimo kurasa igihumeka cyose hari
Mwana wa data mwaramuse abakuru banyu babivuga neza ngo igihugu kivuga vuba ntikibesha abanyarwanda barambutse ku mugaragaro umusururu ku wundi uko batarumva nyine uko bangana rero n'abari bari bakeya kandi n'abantu kandi bagamenye uko bangana uko batera bakabona nimudukunge mwuka agira imana mbi n'abana bakanga guhunga bakarwana bakabisa ariko bo bahunze batobisha baraje si ibintu zo gukeka kandi njyewe nigeze kugera mu kamanyura mbaza umupolisi wacu w'umumambure arambwira ati sinaharuye abantu dore kare hagati niho igupe yazahishara indi yahagera iry' igahaguruka ejo abiye mu kamanyura baratubwiye ngo ni igitangaza cabaye mama abanyarwanda kwambuka mu kuvuga ngo icyo gitero gisanga ikindi hagiye gushira Imana yo mushuru naho kuvuga ngo bitekerezo z'abantu ntabigihari imurenge kujya bavuga ngo imurenge hazabaho ntitubizi imana nyine ariko mu bitekerezo z'abantu no kubona ingabo zazamutse zisanga izindi umurenge hashize asigaye imwe muzoba imbuto yo gusa kurema abantu nimba muzagaruka murakoze.
Mwiriwe mwiriwe banya plane na mashini banyana yahe twe kwiwe kuneza ari kuvunyine kubyegera tigize kibazo abana ba muhoza muhoza mushombe w'abarundi mayima iraje ishiki sanga nsubicaye imbere y'inzu mayima irabafata ijanye umwana wa muhoza w'umuhungu w'iyo mukuru n'umwungeri bamunyujije iwacu gutse imbere y'inzu yo kwa grand frère nsohoke bahita ko bandasabwe nanje n'imana indinze bari bandasha none mumenye amakuru kabisa umwana baramutwaye
taditahuka ayo namwe mu majwi turimo kwakira kandi nari nasabye bagenzi bacu bamwe bahari kubaza kutuganiriza bakatubwira kino kibazo ko giteye n'amakuru arimo kuva iminembwe kugira ngo bayadusangize bamwe baracyari mu kazi ariko ndizera ko mu gihe mbere ko tuza kurangiza tutaza kubura umwe cyangwa babiri. Ni inkuru ibabaje rero kandi si n'ubwa mbere n'ubundi ingabo z'u Rwanda zirahari by the way ariko barivugira bati bambutse ku manywa y'ihangu noneho ibisibanga bivuga rero ko ntabwo ari inkuru z'impuha kandi barimo barabiganira kuri platforme zabo uwaza kuboneka mbere we ndaza kumbwira hakiri kare tukaza kumushyira mu kiganiro cyacu y'umugoroba ariko nibitanankundira inkuru nzayigarukaho n'ejo ntabwo ari inkuru ivuga ngo irasaza ahubwo ni cya kibazo tuvuga kandi dukomeje kugarukaho nabo banibaza ati twacumuye iki twakoze iki ni nabyo mu biganiro nakoze yaba icyatambutse ku cyumweru n'ikindi wenda kitagenze neza ariko kifite uduce duwenda turi bugaruke uyu munsi dutoya nabashije kurekipera cyangwa kubona ni ikibazo gikomeye cyane ibi bintu twanabigarutseho n'ikindi gisubizo tutari ku bundi. Ikibazo kiri hariya mu minembwe kuva mu mwaka w'ibiri na cumi na gatandatu cumi na karindwi niba nibuka biri mu ibaruwa ya metre bukuru wa ntwari anashimangira ati kuva mu mwaka w'ibiri na cumi na karindwi ku itariki ni kugera kuri iyi izi ntambara ziri hano iwacu ninde wazituzanye kuri bo rero nk'uko mwabyutse mu biganiro twagiranye cyangwa turimo gukomeza kugirana kandi twanagiranye mbere y'igihe ko tumara igihe kirekire kuri radiyo ndashima Maitre Mili Muhizi ngashima Comrade Kingungwa ngashima Joseph n'abandi ngashima Socrate ngashima Patrick urutonde rurerure rw'abanyamurenge batarya iminwa kandi bakomeje kudenonsa imigambi mibisha ya Leta y'u Rwanda ifite we kuba kurariya mu misozi miremire ikabajyana mu Rwanda ikazajya kubagarura muri Congo ije kubatuza muri Congo iyo wumva nk'uwo mugambi bawukubwira cyangwa bawuganira ku maradiyo uravuga atari kumuntu ushyira mu gaciro umuntu witwa yuko akunda abanyamurenge kubarusha ubwabo n'indi ubabwira ngo nibave mu misozi miremire cyangwa bave iwabo bajye mu Rwanda bazahagaruka kwatura ari bubazanye ni ikibazo rero buri wese akwiye kwibaza ati izo muwe n'iziki uwo mugambi cyangwa urwo rukundo ruzwi na FPR na Kagame bumva yuko bo bashaka kubatoza muri kimva ariko babanje kubagira impunzi babanje kubagenza iwabo mu Rwanda bakazabagarura mu bundi buryo nk'uko bibaza bati iyo ni balkanization cyangwa ni igitekerezo cy'u Rwanda tudahuje natwe munyemerere mu kiganiro nagize ku kimwe kitabashije nk'uko nababwiye ko serivisi za z'umuza zakarashinze ntitubashe kukirekipera cyose kandi bakaba bavuga bati ni bibazo nyine nabo ntabwo bibazo uko byagenze nabashe kuri kipera iminota igera nka kuri 33 n'ingahe reka mbaye igice cy'ingenzi wenda ku byo naganira bagenzi bacu abatiyumvamo bamba bari kunishyira cyangwa gifite uburebure bw'amasabe n'igice ari kurumva cyose ntabwo nakibonye reka twumvemo bimwe mu bice by'ingenzi ariko kuri metre miliwe yadusobanuriraga biraza no gutanga ishusho kuri kino kiganiro turimo kuganira kuri mugoroba
murakoze kuduha ijambo kugira ngo twibwire abakunzi bacu cyangwa se abadukurikira nitwa Maitre Emile Muhizi nkaba ndi umunyamategeko rero nkaba shimishijwe no kubana namwe muri iki kiganiro nubwo ibyo tugiye kuvugaho bidashimishije cyane ariko nyine bigomba kuvugwa kuko nibyo bihari urakoze kuduha ikaze rero muri studio zanyu
urakoze cyane Maitre Emile Muhizi nta nubwo uri mushya uri umusango kuko si ubwa mbere tuganiriye hano kuri radita ugatura ibibazo murimo gukorerwa hari iwanyu
mu by'ukuri murakoze kumpa ijambo numva nta magambo menshi ndi bukoreshe kubera ko hari ibiganiro byaciyeho cyangwa se byashize twacishijeho gushize bya bisa nkaho twinjiye mu mizi cyane kubitera intambara ziwacu z'urudaca kaba ntekereza ko wenda umuntu yabisubiramo bukeya ariko kandi ntagiye kubitindaho cyane kubera ko abantu benshi barabizi cyane cyane abo mu bwoko bw'iwacu ariko ikibabaje cyane ni uko badashaka kumva ko ibyo tuvuga bifite ishingiro bamwe bakabikora nkana abandi bakabikora kubera ko bafite inyungu runaka ahantu abandi ugasanga bagendera mu bujiji bwo kuvuga ko hari abari imbere baturebera iyo bijya kuba ibyo tuvuga byo hari abantu bagombye kuba babizi hari abantu bagombye kuba barabimenye barabisesenguye barabikoreye icukumbura kandi abo bantu bari muri bamwe bafite inyungu mu biberi wacu nubwo ari bene wacu gusa wenda kuvuga ko bashaka ko iwacu hasenyuka ibyo ngibyo nta wabivuga muri ayo magambo kubera ubujiji kubera kutamenya kubera kubeshwa bakemera kandi bakizezwa ibitaza bitariho njyewe mbona bafite uruhare runini kuruta ababiteguye kuko ababiteguye mu by'ukuri bafite icyo bagambiriye kugeraho kuko ni umugambi muremure kuko ndatekereza ko nigeze kubabwira iby'inzira igihumbi inzira igihumbi zavugiwe ibutare zivuzwe n'abasirikare bakuru bakuru ba FPR bashaka kuzana abanyamurenge bakaza kubatuza mu nkambi yo ku Kibuye gusa abantu ntabwo babyumva bose kimwe ariko baba ari abasirikare barabibwiwe baba ari abasivile barabibwiwe kandi babwirwa ko nubwo bazabyanga amaherezo bazabikora cyangwa se bazabigeraho cyangwa se bizagerwaho baba babishaka se cyangwa batabishaka nkatekereza rero ko intambara zihari kugeza uyu munsi wa none ni muri wa mugambi wo gushaka gusenyera abanyamurenge babazana mu Rwanda kugira ngo bazakoreshwe icyo buriya butegetsi buhari bushaka kuzabakoresha rero mu by'ukuri hari ibyo abantu bibaza ngo kubera iki abantu dutya gutekereza ku Rwanda rushobora rutagera ku byo rugomba kugeraho rudaciye ku banyamurenge icyo gisubizo sinjye wagisubiza ahubwo cyasubizwa ababikora n'ababikora kubera ko bazi neza icyo bagendereye muri twebwe kudukoresha bazi ko bizatwangisha bene wacu b'abakongomani duturanye bazi ko bizatwangisha ndetse nabo tudaturanye bari ku ruhande kugira gusa ngo nibamara kutwanga noneho hazaboneka impamvu yo kugaragaza ko twebwe tubayeho mu buryo bagenzi bacu se cyangwa bene wacu duturanye andi moko tubana atwanga atatwifuriza ibyiza kubera iyo mpamvu bagahita badushora twese muri icyo kibazo cyo kumva ko hari ibyateguwe kandi ibyo byateguwe bigomba kuba titwumve ko byateguwe n'ababitubwira ahubwo tukumva ko byateguwe na bagenzi bacu bashobora kuba batazi nabo ibyo barimo gukora muri makeya umugambi naho ngaho ni guturuka kandi hari ibimenyetso bigenda bivyerekana uyu munsi wa none rero reka mbivuge mu njamake ibyo byarabaye by'inama birarangira hakurikiraho kurwana abasirikare ku bandi basirikare b'abanyarwanda n'abandi n'abanyamurenge bari muri Congo izo muza mu intambara z'abamasunzu na badani gapfizi izo ngizo zirangira abanyamurenge batavuyeyo noneho haza gutekerezwa ariko iyo ni analyse yanjye ntabwo icyo cyo cyabaye ku buryo bugaragara cyangwa se ngo kiganirweho kiganirwaho twumva icyo ngicyo gishobora njyewe ni analyse yanjye nkora kurikije ibyo ndeba kuba abanyamurenge nubwo bahabaga izo ntambara zo kurwana nubwo bajanaga indege bakarwanya abaturage barimo nabo bamasunzu bari bagaba babihishemo cyangwa se babaga batawanyikiye muri utwo duce wasangaga abanyamurenge bakomeje gutura nanone nta cyahinduka ariko noneho nyuma haza kwigwa strategy cyangwa se uburyo bushya bwo gushyira mu bikorwa wa mugambi biba rero umugambi wo gusenyera abanyamurenge bose muri rusange aho batuye aho baherereye noneho bagasenyerwa bamara gusenyerwa urumva ko bazaba bagiye muri insecurity iri nakwita mu gifaransa bavuga total ariko navuga ko ni insecurity nyine cyangwa se ni umutekano mukeya muri rusange rwa bose kandi ahantu hose no mu bintu byose uwo mutekano mukeya rero uterwa n'iki nuko hirya no hino hari intambara ni ukuvuga ngo aho umunyamurenge wese atuye muri kariya gace hose hagoswe n'ingabo z'abamayimayi zimwe zatorejwe muri ibyo bihugu by'ibituranyi izindi nizavuye muri ibyo bihugu by'abaturanyi zaje zije kunganirana n'abo mayimayi noneho bose bagahurira kuri ba banyamurenge bakaharwanira ikindi cyaje kugaragara nkoresheje analyse zanjye bwite nuko nta mubembe ushobora gufata umunyamurenge yaje kumutera yaje kumusahura ngo agende namara gufata abantu n'ibintu byabo ngo abakure mu mazu narangiza kubakura mu mazu amazu atwikwe inka zigende ariko abaturage bagende nta wupfuye ibyo ni ibintu byabaye bidasanzwe mu mateka y'intambara zagiye zibaho n'uwavuga ngo twarwanye kuva muri za 60 icyo ni abantu bashaka guhisha cyangwa se kuzimiza uburari ariko intambara zihari z'uyu munsi wa none ni intambara zihariye zidafitanye isano na 60 na 65 kuko ibyishyo gihe numva twarabisobanuye noneho rero kuba abamayimayi cyangwa se nabo bareditabara bashobora gufata abaturage bakababwira ngo nibave mu mazu bayatwike kandi barangiza kuyavamo ayo mazu koko agatwikwa barangiza bakajyana imitungo yose ihari ni ukuvuga ngo iri mu mazu ihira mu mazu iri hanze bayitwikira hanze inka intama ihene n'inkoko n'ibindi byose bashobora gutwara ibyo byose barabitwara badasize na kimwe iyo ni ingamba igaragaza neza ko ari muri ya migambi yo kwimura abanyamurenge babakuye mu gihugu cyabo icyo ni ikintu kigaragarira buri wese n'izi ntambara rero zihari n'ejo bundi zabaye mu Rwambo mu by'ukuri abantu barapfuye yego ariko bapfuye ku buryo buke bushoka ugereranyije n'uko intambara zari zimeze ugereranyije n'uko umwanzi yari mwinshi arusha abana batwirwaneho babagumino kuko babagara abana batanu makumyabiri baraho ngaho bacuza ababyeyi babo ariko ugasanga ingabo zije ni ingabo zifite imbunda zo ku rwego rwo hejuru bafite n'ibikoresho byo ku rwego rwo hejuru ariko bagereranya abapfuye nuko igitero cyaje kingana ugasanga mu byukuri ni abantu baje barize umugambi uwo mugambi rero ugamije iki ni ukuvuga ngo ni ugukenesha abanyamurenge bose bakabakura ku mitungo yabo kuko batwikiye amazu nigihe gito bakubaka ayandi mazu kuko bafite imitungo yo kubikora kandi n'abandi bayatwitse bagaruka bakaza bakayubaka kubera ko babahawe amafaranga ariko noneho inka kubera ko ariyo source y'ubutunzi bw'abanyamurenge zose zaragiye hanyuma amazu yose yaratwitswe imirima yose yarahiye itarahiye ibigunda byaragundutse noneho nta n'uburyo bwo kwisarura kuko badafite umutekano wo kugenda ngo bagere hahandi bahinze noneho basigara bari ahantu mu makambi ayo njewe nita kandi regroupement izo kandi regroupement rero kugeza n'uyu munsi wa none mu minembwe barazengurutswe abari mu mikenke barazengurutswe abari mu rurambo barazengurutswe abari mu kumurambya cyangwa se indondo yo hagati indondo ya uvira irazengurutswe ari igizwe na groupement ya bijombo rero abo bose barazengurutswe barazengurutswe ku buryo nta rwinyagamburiro igisigaye nuko babahinzira yo kujya uvira kugira ngo bahite bambuka swati burundi cyangwa se baje mu rwanda cyangwa se baje mu bugande cyangwa se banyanyagire ahandi hantu bashobora kuba babona umutekano muri makeya rero ibyo ni bimwe mu bimenyetso ikindi kimenyetso kigaragaza ko mu by'ukuri hari uruhare rw'u rwanda nuko abantu bikusanyije mu rwanda bashaka imyenda yo gutabara abantu baje bakuwe mu byabo inzu zatwitswe ibikoresho byose byahiye bafata imyenda bayishyira mu modoka kandi babisabira uruhushya kugeza uyu munsi wa none sinzi sindamenya ko iyo modoka yavuye mu butegetsi aho yari ifungiwe ku gikongoro n'uwari ubitwaye arafungwa aza kugera igihe kubera urusaku rw'abantu arafungurwa ariko ya myenda yo kujya gutabara abantu bambaye ubusa bari ku musozi ifungiye mu Rwanda rero yitwa amazina ngo ni magendo ubundi ni caguwa ubundi ni iki ariko byose kwari ukwanga ko ubufasha ushobora kubasanga hariya none bwabasanga hariya aho gufata ingamba zo gukomereza mu nkambi bakaba bafata ingamba zo gusubira mu byabo kuko babona ko hari abantu babashyigikiye muri makeya rero ndatekereza ko intambara zihari kugeza uyu munsi wa none nizo zizingizi mubona zigenda ziduhekura nizo zizingizi zitwara ba metere bukuru kuko bukuru buriya wenda muraza kumuvuga cyangwa se gutanga umwanya wa gutyo bamuvuga
turaza kumugarukaho byimitse kuko hari ubuhamya bwinshi turimo kwakira nagira ngo gusa turacyari kuri uyu mugambi kuko ku mugambi niho hantu abantu bagira ngo bumve neza bwane miri
nawe nari muzanye nk'ikimenyetso muri ibyo bimenyetso by'uwo mugambi ntabwo nari muzanye kumusesengura cyangwa se kuvuga ibivu bye ariko noneho ni ikimenyetso hamwe muri bya bimenyetso nagiye mvuga byagiye bigaragaza abateguye n'abashyira mu bikorwa rero muri makeya ngasanga umugambi warateguwe koko kandi ufite abawuteguye barahari ariko ikibabaje kurusha ibyo byose ni uko hari bene wacu baje inyuma y'ababiteguye bakabafasha bakabogeza bakabafasha kubishyira mu bikorwa kandi n'ugize ngo arabyamagana wese abo bene wacu nibo basubira inyuma bakaza kugenda babibeshyuza kandi bakabibeshyuza gusa byanyirarureshwa kubwira gusa ngo babone amaramuko cyangwa se babone baproteje inyungu zabo ariko mu by'ukuri nabo bonyine ubwabo bazi ko ibirimo gukorwa barimo kubikora usibye ko abenshi muri bene wacu tekereza ko hari uburyo wenda umuntu yabivuga abantu bakumva ko umuntu yabatukanye ariko mbona hari ukuntu twabuzeho ubwenge twabuzeho ubushishozi twabuzeho ubumenyi bituma rero twishora mu bintu bitadufitiye inyungu dutekereza ko bizabyara inyungu ikindi gihe ariko izo nyungu ntekereza twazibeshyeho twibeshya n'abantu bazidufashamo kandi mu by'ukuri nta muntu utekereza ufite ubwenge buzima uta sinzi ukuntu umuntu yabivuga ushobora gutekereza ngo nkunda yafashe goma bayimukuramo makenga yafashe goma bayimukuramo hanyuma utekereze ngo iwanyu bazahasenya namara kuwasenya bazongere bagutware bajye kukwestara ngo bajye kugushirayo ndatekereza ko hari umusirikare mukuru wigeze avuga ko umuntu umunye Kongo uzakenera kujya muri Kongo kujya guturayo ngo azaza bisabe FPR mujyane uje kumwestara ndatekereza ko hari mu rugo rwego rwo kutubwira ko ari bafite uburenganzira bwo kujya kutwestara ariko kandi hari muri propaganda bwari uburyo bwa propaganda yo kutumvisha ko ntacyo dushobora kugeraho tutafite FPR baza kwihisha umugambi njyewe sintekereza ko ari umugambi ushaka kuvana ubutaka bw'u Kongo ukajyana ku Rwanda ngo abanyekongo kubera nyine ubujiji n'izo propagande hari ibintu bapfa gushingiraho gusa bidafite nk'uko bidafite n'ava rimwe na rimwe bagendera ku byavuzwe ariko nk'iyo bavuga balkanization ntabwo ivugwa n'abanyamurenge ntabwo ahubwo ivugwa na FPR kubera ko FPR niyo kugeza n'uyu munsi wa none Rubegwa yicaye azi ngo bazashinga umwe mu kindi kivu ari nawe wagiye gukurirwa na makanika ubwo na redi tabara ngo batere ubuhundi akureho Nkurunziza kuko byari gihita Nkurunziza nibarangiza gukuraho uzira bazashyiraho perezida biyumvamo ngo nibarangiza babone gufata umugambi wo gufata kivu bayibarikanize noneho Ruberwa abe perezida rero buriya Ruberwa yicaye hariya ategereje kuba perezida kubera ko n'ubundi ngo bamuhanuriye ko azaba perezida w'igihugu aho kuba perezida wa Kongo rero akumva agomba gucamo agace gatoya aza noneho rero bakamureba bareba inyota ye abanyarwanda ndavuga FPR barebe bumva inyota ye bumva imitekerereze ye barebe uko atekereza kuzagera ku butegetsi noneho nabo bakinjiramo urubwo bujije noneho bakamwizeza ko agiye kuzaba perezida wa Kivu noneho ariko bazabanza bakakuraho perezida w'u Burundi noneho bakabona kugaruka hariya gufata kubarikaniza Kivu rero iyo abakongomani bavuga barikanization ntago bayivuga bayihereye ku banyamurenge ahubwo bayihera ku banyarwanda kuko abanyarwanda bamara kuvuga ibyo ngibyo bagahamagara abakongomani bagenzi bacu bakababwira ngo bazateye igihugu mu gitondo byitwe ko ari abanyamurenge cyangwa se abatutsi birukwa ngo ku butaka bwabo bongeye kugaruka mu gihugu kuza gutera no gushoza intambara icyo gihe bazasahura ibyo basahura bazacukura ibyo bacukura ibyo bazafata byose bazabifata kubera ko bazaba bafite impamvu noneho rero njye ngahita mbihuza niremwa cyangwa se ishingwa rya LCD kuko u Rwanda rwonyine rwateye Kongo rumaze gutera Kongo rusanga ngo amahanga azarumerera nabi niko gufata abanyamurenge babaremesha LCD bamaze kurema LCD kugira ngo baproteje inyungu z'u Rwanda ibyo babivuze njyewe nari impari nibyo nababwiraga inama nabayemo kandi nkabona bagenzi banje barabyakira neza nkabona barabyumva neza nkabona barabyishimira twasohoka hanze twagira ngo turavuga bakanyita umusazi akambwira ati ko wewe n'ubundi ntabwo ujya wumva dushobora dute kubaho muri kano karere tutabeshejweho na FPR wewe urumva twabaho tutari kumwe na FPR haba nyamara FPR ifite inyungu zayo natwe dufite inyungu zacu rero ntabwo inyungu zabo zizicwa n'izacu cyangwa se baze gufata inyungu zacu bazisimbuza izabo nibarangiza ngo tuvuge ngo twebwe ngo tura
kunyurwa
ya tuvuge ko tunyuzwe kubera ko inyungu za FPR zagezweho ariko izacu zose zabaye kadavere nk'uko wa muririmbyi yavugaga rero ngatekereza kuri icyo kibazo abagishyira imbere ni bande n'abateguye umugambi ni nabo banyura inyuma bakongera bakavuga ibyo bateguye bakabyitirira abanyamurenge noneho bamwe bakibaza ngo se ni gute u Rwanda rushobora gufasha mayimayi rukaba rwanafasha na makanika kuko mayimayi ni Rwanda na makanika bararwanira hehe bararwanira mu banyamurenge abapfa ni bande ni abanyamurenge amaza twikwa n'ayabande n'ay'abanyamurenge inka zinyagwa n'izande n'iz'abanyamurenge imisozi yononekana ni yande n'iy'abanyamurenge kandi harwanye abanyamurenge n'abamayimayi n'andi moko yandi noneho niharwana mayimayi na redi tabara bakarwanira mu banyamurenge nanone ya scenario ni yayindi abafani bande n'abanyamurenge imitungo inyagwa ni yabande ni yabanyamurenge amazasha na yabande n'abanyamurenge abangazwa ni bande n'abanyamurenge nuko bango gushira imitwe myinshi hari bamara bo yose bakagiheza ubushobozi bwo kurwana n'ubushobozi bw'imbunda n'ibindi byose n'amasasu ndetse n'imiti yewe ibyo byose nibigamije gusa kugira ngo basenye hariya ntibarangiza kuhasenya noneho icyo bashaka kwakoresha kwakorera bazakihakorera kuko nta bantu bazaba bahari biyitiza ko ari bene noneho rero nubwo amahanga cyangwa se igihugu cyavuga ngo abanyarwanda basubira iwabo icyo gihe bazigita abanyamurenge ko twese amasura ari amwe kururimi rwiye kwegerana kandi rero barabapfura n'ababembe nabo turuva muri kankiyi turimo uyu munsi wa none abenshi bazaza Tanzania abandi bazaje Burundi ahasigaye hariya habe gusa igihugu cyangwa se agace ko gucukura agace k'imirwano agace bakoreramo ibyo bashaka kuko kari agace kakungahaye mu mitungo yo munsi y'ubutaka rero ngatekereza ko icyo kintu kihari gifitwe na banyiracyo ababiteguye ariko uruhare runini rugomba kubazwa twerwe abanyamurenge kuko dushigikira abategura uwo mugambi kandi twarangiza kubashigikira bakawushyira mu bikorwa ukatwangiza rero noneho ngarutse kuri Ruberwa yaravuze ngo igiti ngo cyatemwa ngo kikongera kigashibuka undi munsi aravuga ngo abantu ngo bashobora kwirukanwa ngo ariko ngo bakazongera bakagaruka ngarutse kuri cya kindi rero wavugaga mu by'ukuri muri twebwe hari abantu bayobye tekereza kandi bakayobjwa no kwizera ababi ababayobya kuko bibwira ko icyo bababwira ari ukuri kandi bababwira ibitari ukuri noneho rero muri kwa kugendera muri kwa kwizera muri kwa kugendera muri kwa kwemera noneho ugasanga bakoze amakosa noneho twebwe tukabona bariya bayakora abo baruberwa n'abandi kumbe nabo ntibyo barimo bayakora harabayabakoresha abo ngabo rero nibo banyira ikibazo abo ngabo nibo bagomba bakagombye twese kubyumva kimwe kwamagana bene wacu bakareka kwegamira uriya mugambi udusenyera bakareka no kuwucira inzira murakoze
urakoze cyane Maître Miri ibisobanuro byiza birebire kandi binumvikana reka ngaruke kwa Joseph Bineza aha noneho utangiye kureba bamwe mu banyamurenge b'abayobozi baba nabo bari inyuma y'uyu mugambi umunyamategeko Maître Miri akundagwarwa kuri Ruberwa cyane anavuze RCD burya bigarukaho hari igice kinini cy'abanyamurenge kibyemera ahubwo ubona yuko kinavuga kiti ibyo bintu ntabwo ari ukuri abasirikare bari hariya twavuga makanika tukavuga se matama bari hariya ku nyungu z'abaturage bari hariya ku nyungu zo gutabara ubwoko bari hariya ku nyungu kuko banze gukomeza kurebera nk'aba bandi twavuze bakiri muri leta Emile avuze ibintu bikomeye cyane ati iyo mitwe irwanira hariya bigira ingaruka ku bene gihugu ariko se koko ndagira ngo hano tubwizanye ukuri bino bintu bamwe bifite ibimenyetso ku buryo mwavuga muti bakoreshwa n'u Rwanda cyangwa bakorera u Rwanda Azarias berwa akorera u Rwanda bamakaneka bakorera u Rwanda ndabyumva murabivuga ariko nkabona n'indi verisiyo y'abandi baturage bavuga bati ntabwo ari byo si ukuri ahubwo ababanze gukomeza kurebera numvaga kasereke ejo bundi avuga ati insoresore ziva mu Rwanda zikaza kwifatanya na Gumino cyangwa zikaza gukorana na makanika cyangwa zikaza gufatanya na ba sematama ibikoresho biva mu Rwanda bikaza ukabona nubwo kasereka navuga yuko adafitiye w'abanyamurenge ariko n'umuvugizi wa FARDC ibyo avuga bifatwa nk'ihame bifatwa nk'ukuri aha niho mbagira ngo nemve icyo mwe mubivugaho cyane cyane nk'iyo Miri avuze ati RCD Ruberwa n'aba basirikare bari hariya bavuga ko barimo gutabara ubwoko
murakoze mugenzi Serge iyo verisiyo mu by'ukuri iyo abantu bayivuga ni abantu ntibayumva cyo kimwe kubera iki mu by'ukuri kuko iza gukoma bamwe rwose mu ntege nk'aho rwose babakuyemo umugati kubera iki bigenda bigaruka kuri bamwe wenda muri twe usanga bavuga yuko baba bazishe inyuma ni mu by'ukuri fact wenda munda atatanga wenda zanditse ubundi baravuga abanyamategeko kuri amagambo aguruka ariko nyandiko nizo zigira agaciro uyu munsi munte yagaragaza wenda nyandiko zifatika ariko ibimenyetso bigenda bigaragaza mu by'ukuri ibikorwa biri kubera hariya ndetse n'uruhare rwa bamwe muri twe bigaragara ko mu by'ukuri wa mugambi wajemo ufite ishusho mu by'ukuri ya wa muntu wacu umwe muri twe w'umunyamurenge ariko umugambi ufite uri inyuma ya nyirawo ariho ari ya leta tuvuga ya FPR mu by'ukuri izo zo ni ukuri biragaragara iyo birebye iyo agize ikintu cyose gikoma ku Rwanda cyangwa se uhagurutse wese gukoma rutendera niko na zita mu yandi magambo ikoma ku Rwanda cyangwa se ya leta yuko ariyo imaza abantu hariya ari itera inkunga biriya bibazo biri kubera hariya mu gihugu wacu muri gakondo none ubiheraho ubona noneho iyo urebye rezilita ziva muri aba bantu turi kuvuga kuri none abo bitwa n'abanyapolitike bacu nibo ba mbere babirwanya nibo bazana ya context yo kuvuga ngo ikibazo kiri hariya ni icamoko ku moko so wabihuza rero ubisanisha n'ibi bihamya mwarimu ba GTC mushobora kuba mufite ibihe bihamya ibyo birigaragaza mu by'ukuri zigaragaza kubera iki kubera kuko bamwe muri twe babifitemo inyungu cyangwa bakoreshwa jihishwemo wa mugambi niwe bagaragaza ko mu by'ukuri ikibazo kiri hariya ari ica abakongomani bonyine ku bwabo tugiranye imyaka myinshi na bariya moko duturanye hariya ababembe n'abafurero ndetse n'abandi dore ababegere hafi ku mpaka w'u Rwanda ubu ngubu uza kubaza tese iki kibazo koko kiraterwa n'amoko y'abakongomani ari hariya wari guhera kuri aba bashi bari hano hafi begereye ku mupaka w'u Rwanda wenda n'aba bapfurero bari hafi bazahuvira aho ngaho ariko ikibazo saho kiri umugambi sahuri umugambi ni kumunyamurenge kandi bivuze kubazi amateka cyangwa se na karere kimurenga aho gaherereye ni kure ugereranyije n'aya moko yandi ya bugufi yegereye igihugu cy'u Rwanda bivuga ngo mu by'ukuri umugambi cyangwa se ishusho ikoreshwa yuko umunyamurenge afitanye ikibazo n'umukongomani wundi w'umuturanyi bari basanganywe bamaranye imyaka n'imyaka izo ntibisanzwe mujye baravuga ngo nta ziba hana zidakomanya amahembe uretse no kuvuga ngo na abakongomani bagenzi bacu cyangwa se andi moko yandi n'abanyamurenge barashobora kugirana ibibazo bisanzwe ariko bigakemurwa ariko ikibazo kigaragara cyo gukoresha iriya fenomeno yuko umukongomani ari cyangwa se amoko ari yafitanye ibibazo hariya nje mbibona muri ya nzira ijuru yo kuduhuma ku maso ariho ba bantu twahoze tuvuga cyangwa se babandi bari imbere b'abanyapolitike twashize imbere tubafata nk'ibigirwamana nibo bavuga izi bacu ariko ibibazo bije bigaragaza ko bikora ku butegetsi kuri leta y'u Rwanda barawuca bakarumira ntibabivuga barabihishira bakabirenza amaso kubera kuko bazi ikibazo kimeze mu by'ukuri nubwo batabivuga ndahamanya neza n'umutima wanje yuko ibintu babizi usibye ko bahishe umugambi batekerewe kugira ngo uzashyirwe mu bikorwa kw'inyungu zabo bwite itari inyungu z'umunyamurenge wenda mbize ko nabihuriza wenda kuri none Serge uzambwire aho wumva bariya abagabo uyu munsi baza kwikoma cyangwa se kuvuga kuri urupfu rw'uyu muvandimwe Maitre Bukuruntwari bahamya yuko ingaruka z'urupfu rw'uyu muvandimwe zikomoka kuri iriya leta izo zo numva ayo makuru numva icyo kiganiro giciyeho cyangwa bahamagana uzambwira neza nibwo uzamenya neza koko ba bantu duhora tuvuga kuko bahishwe mu mugambi wo kumarisha bene wabo ari bo babiri inyuma kugeza kuri uno munsi umuvandimwe agize mbabare gukomoza kuri umuvandimwe kuvuga arakavugwa nubwo benya kwigendera dore ko mu by'ukuri hashize hafi icyumweru cyakije kurenga mu by'ukuri avukijwe ubuzima ariko abahora bakoresha za ndimi z'igifaransa cinshi icongereza cinshi bamagana Kongo yuko itumaze ngahumbira kwamagana Maitre Bukuruntwari ni wari umuntu wafashe iya mbere watahuye uvugiye umunyamurenge ku bibazo byo gukurwa hariya karengane kacu ariko avukije ubuzima ba bandi bahoraga bavuga ko ikibazo ari Kongo n'ibindi barafushiye bararumira bigaragaza bimwe bigenda bigaragaza fati mu zukuri zuko bamwe muri twe bahishwemo wa mugandi ugende utugiraho ingaruka kuri none kuko bawo bandi bawuteguye banyirawo bazi inyungu zo kugeraho nuko baducamo ibice badushami bice ndetse bakaza bambaye wa mwambaro wa bene wacu kuko biyumvisa ko muzukuri bizoroha kutwumvisa no kudukonvisinga yuko muzukuri dufite bene wacu bakidukunze ndetse niba na ngombwa bemere tuze twambuke tutahi Rwanda ejo no muri wa mugambi kuri cyaka kibazo washe kuvuga ati ebazo dusubize kudutuza ntiba reference ya bene wacu batuye hari y'abakongomani b'abanyamasisi Unyina wambwira ko umunyamasisi atuye yongeye gutuzwa imasisi.
Ko mu nkambi. Ikirwa mu nkambi.
Yes, iki nico kibazo. No no, gisubiza cya kibazo aho zubaza tese uyu munsi nyamurenge hari gahunda muzuku iyo kumuzana akazongera kuja gutuzwa. Ni banze batuze bari abanyamasisi, dore ko nanabonye no munsi bigeze guhaguruka basaba ngo batahe barishwe bicirwa mu makambi. So uwo mugambi rero bigaragaza ko muzukuri ta mugambi tana gahunda yo gutuza umunyamurenge hanyuma yo gukurwa hariya muri gakondo ya iyo gahunda biragatsindwa nizo bigaragara keretse abafite ibindi bihamya hari kubirebesha amaso ta gahundi hari gukunyamurenge hariya ngo yonge atuzweyo nibi naba agakurwayo azasubira ari umushitsi icyo nico kintu amaso nishusho yanje bigaragaza mbisesenguramo azasubira ari umushitsi byatongo giye gakondo azarigura cyangwa se aricumbikirwe nk'umuntu umushitsi izo nizo bigaragara mu gihe niba habayo iyo faze yo kuzana abanyamurenge bagakurwa bakaza bigiye cyo kusubizwa yo kandi ntabwo azasubira ari umunyamurenge metre yayuze neza mu zukuri Emile bazasubira ari abandi ndetse basubireyo ari abashitsi iyo urebye mu zukuri nuva kera kose kuko bari babanye bisanzwe nubwo hatabamo guhangana gushota ibyo nibisanzwe ariko se uyu munsi wambwira koko mu zukuri koko ikibazo ari ibi
aditavuka ako niko gace rero numva nabasangiza nkuko nababwiye nti kino kiganiro mu bari cyarangiritse Zoom yarakashinze ubwo bagenzi banjye bari bakirimo rero ndabashimira ariko harabo mutumvise ariko ndimo kureba uburyo nazongera nkabagarura kujya kubaha ijambo ariko invitation ko bari bayitabiriye ndongera mbashimire rezima ingorane twagize serveri za Zoom rero ntizibashe kuduha ikiganiro cyose nkuko twari twagikoze birababaje ariko cya kintu ibitekerezo byinshi nkanjye wakiyoboye ndabyibuka byose mu mutwe wanjye ibyiza ni uko nyine mwari kubyumva ariko tuzongera tubahe ikindi kiganiro mu minsi iri imbere muri iyi minsi ndakeka ari ku wa kane bazashingura metre bukuru ntwari kuri wa kane nibwo azashyingurwa mu cyubahiro hirya no hino nzi ko abanyamurenge barimo barahimba indirimbo barimo baramuvuga imyato intwari ku wa kane rero ndizera ko twazabigarukaho birambuye tukabaha umwanya uhagije kubazaboneka kubifuza yuko twahana programme ndahari twabitekerezaho tukazareba uburyo tubikora kuko ni ibintu aba bavandimwe turi kumwe kandi agahinda kabo barimo gucamo ndakumva kuko twebwe muri iyi myaka 30 experience dufite muri ibibazo ndumva ntawe iturusha ariko kuri bagenzi bacu nyine ibyo arimo gucamo magingo aya usibye ko bamwe bavuga bati cyangwa bamwe bari imbere babo batangiye kugaragaza ikibazo aho gituruka ndabashima rero nka Emile nka Joseph n'abandi Kingungwa Socrate na ba Patrick n'abandi babunome abo batinyuka bakadenosa nubwo nyine batotezwa nubwo bagerageza kubahungeta ariko bagomba guhagarara kigabo bagaragara butwari bakumva yuko kugira ngo impinduka ishoboke no kugira ngo abantu bave mu mwijima ntabwo bigombera abantu benshi bigombera bake babyumva bigombera bake basobanukiwe bafata iya mbere kugira ngo babe urumuri rw'abandi so abarimo kubikora rero igiti cyanjye ndumva ni ukubashima bitewe n'uko kera ntabwo ari uko byari bimeze bagomba gucurimi bakarumira bakicwa nk'udushwiriri ariko bigeze aho batinyuka bati ibi turabyanze tugomba kubidenonsa reka twumve kandi gace gato cyane ka Joseph Bineza aho yavugaga kuri metre bukuru nako nabashe kurekipera nawo mukanye
nakoze nyamakuru Serge muzukuri tukomeje rwose kubashimira kubufatanya natwe cyangwa se kunamiranwa hamwe mu byago cyangwa se ishyano twagushije ndikira yego cyo Rwanda ejo bundaho twumva inkuru y'agashinyaguro kumuvandimwe kuntwari yacu inyangamugayo umuntu yavuga ibigwi muzukuri atabona uburyo abirangiza ukuru ntwari muzukuri by'umwihariko njyewe muzi muzikiro bigera kuri bibiri kandi nahamya neza ko kugeza kuri uno munsi n'intandaro yo rupfu rwiwe ntemeranya n'inkuru zivuga ko kuyahuye kandi ni ikinyoma cyambaye ubusa ukuru kuva za 95 naje kwisanga duturanye twaraturanye imyaka myinshi hari yatuye n'umuryango wiwe yari atuye sorry twarabanye n'abantu twasangiye akabisi n'agahiye kubera twari muri karitsiye imwe ndaza kumuhuza n'umuvyeyi yasize umudamu we n'abantu nzi 100% twabanye imyaka myinshi kuva tugeze mu Rwanda kuva za 95 kugeza muri za 2003 aho ngaho urumva ko ari imyaka myinshi bukuru tuziranye n'umuryango we yari intwari mu by'ukuri zina niwe muntu kumva uno munsi intwari y'abanyamurenge navuga ngo niwe wiyahuye ni igisebo gikabije kuri ya leta rwose kuko iyo wumva bakoresha imvugo z'ikinyoma zigaruka umunsi ku wundi none bagereze naho bazegeka kuri bukuru ntwari ni igisebo kuri bo kandi biranababaje naho usanga noneho ubunyamwuga bw'inzego zabo ari za polisi n'iperereza n'ibindi zigenda zitakaza agaciro aho ureba mu by'ukuri batanga ubuhamya bw'uko bukuru ntwari uno munsi yiyahuye bukuru yari mu bantu babayeho neza bukuru ntwari yari mu bantu bafite amikoro yarageze ku rwego rwo gufasha abandi mu bimwe bishobora kuba zagaragaza ko umuntu yiyahura harimo n'ubukene na stress yo kubura amikoro y'uburyo bwo kubaho nabi ariko naguhamiriza ko bukuru yari umuntu ugeze ku rwego rwo gufasha abandi ufasha indi miryango yari yararenze umuryango we muzukuri yarabayeho neza n'umuryango we yari afite amazu yamutunze ntiyareye umuntu ugenda mu homeless ngo usange kararara ku mihanda yari afite amazu amutunze kandi akodesha mugabo n'ibindi yarageze ku rwego rumwe ndashobora gusobanura rurenze uno munsi kuba twumva urupfu rw'igisebo rw'agashinyaguro ngo bukuru yiyahuye ntwari nta gasuzuguro k'umunyamurenge kuri none iriya leta yaba igaragaza isuzuguye abantu narebagaho bagaragaza ishusho y'umurambo ibintu bikoje isoni mu mateka y'umunyamurenge uretse kuvuga ngo mu by'ukuri twaza twumva iyo bajaga kumanika imbwa niyo bibazaga kuyahura nta munyamurenge kuva namenya ubwenge nigeze kubona wiyahuye uretse no kuvuga ngo yagize ibibazo runaka nta ndinzengana gutya ntarabona umunyamurenge wiyahura bihamye kuko nubwo tugire umuntu atabura ibindi bibazo ariko ntituragera kuri urwo rwego noneho urwo rwego ruje rubaye ku muntu w'icyitegererezo mu banyamurenge warugeze saving ubwoko warugezeho abandi baboneraho amaronko baboneraho amakiriro niwe ubaye wo kwiyahura izo ni igisebo kuri ziranzego zitanga ayo makuru kandi kigaragaza ko ari n'ibinyoma banabihamya bonyine ubwabo aho wabonaga abanyamakuru b'abanyamwuga bari gutanga speech ku baturage bavuga ukuntu ubukuru yiyahuye bahagaze inzego za polisi umurambura aho bakabirebera ntibabinyomoje ngo bavuge ati ibindi ko murayivuga nta gihamya mutiye narabibonye rwose mwa namwe mwarabirebaga bigaragaza koko mu by'ukuri bari bazi icyo bakoze
avuka dushimire nyine Joseph Bineza nawe twari kumwe mu kiganiro ubutumwa bwari bwinshi ariko nk'uko nabibabwiye twahuye n'insanganya nyine ikiganiro cyacu kirangirika utumikwa audio nabashe kuri kavuringa cy'abampaye ariko kituzuye ikiganiro kirekire ndibona rero ko twazongera kugikora nk'ababazanya ku butumwa bwabo ukwiye kumvikana burebure nkuko bwanganaga n'ibintu rero kubari bagitegereje bari babizi muri komunote zabo niyo nsanganya twahuye nayo ikiganiro cyacu n'uri kibashe kuboneka cyose turanibaza ukuntu cyakarashinze kandi cyarangiye mu mahoro simbizi rero niba muri zoom nabwo basigaye baragezemo tubyihanganire kandi mubyihanganire reka nakire bagenzi bacu muri piza radiyo kandi kumwe na komerede Theo Theo Habarimana muramara komeye niba mutwumva ikaze muri piza radiyo itahuka
muraho murakomeye bwana Serge mwe muranyumva
turakumva neza nizere ko nyine muraho ngaho mumeze neza muri Australia turi mu kibazo cy'abanyamurenge gikomeye cyane buri munota buri wese araguhamagara ati ndashaka ijambo ukavuga uti turahari tugomba gutega amatwi nimuze tuganire ni turi muri situasiyo ikomeye kandi igomba no kumvikana kuri buri munyarwanda
ndabyumva ariko kambanze gusuhuza no gushimire ko wantumiye muri ikiganiro nasuhuze na bagenzi bacu tubuganire ndetse nasuhuze n'abari buze kumva ikiganiro n'abadukurikira kano kanya mu by'ukuri nyine birababaje ni ikibazo ngo turi kumwe
urakoze cyane komerede Theo Habarimana reka twakire na komerede Maitre Nyansi Rusagara niba mutwumva ikaze muri soza ditawuka
urakoze cyane komerede ko mayikaze muri studio za radiyo itahuka ndagira ngo rero mbonereho ngusuhuze suhuze na komerede Theo usuhuze kandi n'abandi bose badukurikiye kandi nanone nihanganisha abanyamurenge aho bari hirya no hino nzi ko bari mu bihe bitoroshye bari mu bihe byo kurira no gushyingura bidashira amanywa nijoro ariko ndabihanganishije bakomeze bakomere imana mu gihe gikwiriye izabatabara urakoze Serge
urakoze cyane nawe komerede nkuko nari nabivuze ndizera ko wenda tuza kubona bamwe umwe babiri mbere ko tusoza ikiganiro kuri uyu mugoroba abenshi bari mu makarito kandi baba banadukurikiye mba nakira ubutumwa kuri WhatsApp banashima bati turabashimira kuri radiyo itahuka mukomeje kuduha umwanya ntabwo ari ngombwa gushima ahubwo ni ukugaragaza ubufatanye no kugaragaza ko twarebera hamwe ikibazo dufite rusange ngarutse wenda no ku byo Emile yavugaga hariya nibuka hari umugabo wahoze ari ambasaderi muri Amerika muri UN yitwa reka yitwa niba nibeshya amaze kunyibuta yitwa Isaac Senga ndakeka ariko yitwa hari abantu twigeze guhurira kera habaye activite y'urubyiruko ibyo bitaga Rwanda Convention muri Texas tuza kuganira nyine mu kivunge cy'abantu tuvuga ibya ntambara muri Congo aravuga ati ariko mubonamute u Rwanda rwabo rudafite Congo nk'uko Metre abivugaga ariya ayo magambo ndayibuka rwose ambasaderi Isaac Senga abivuga tekereza kumva ngo nta kuntu u Rwanda rwabo rudafite Congo uko Emile yavuze rero ntabwo yibeshye ko ambasaderi w'u Rwanda nari mwumvanye abivuga avuga ati nta kuntu u Rwanda rwabo rudafite Congo bivuze yuko kujyayo kwica gusahura n'ibindi byose biri mu butegetsi bwa FPR we ambasaderi w'u Rwanda muri UN niba nibuka twatangiye tuvuga ku ngabo z'u Rwanda zambutse ndimo kwandikirwa biri ku magurupe yabo bavuga ko ingabo z'u Rwanda zambutse ku manywa y'ihangu noneho icyo bita musururu moja nuvuga ngo ku murongo rwose barambuka bari hariya mwumvise urufaya rw'amasasu aya ni amajwi yafashwe na za WhatsApp birimo kubera kuri ba butaka nyine ni ikintu bigaragara ko nta ndi kwishira barimo barabikora ku manywa y'ihangu reka mbere kuri Theo Habarimana Theo umaze iminsi ukurikira bino biganiro n'ibyo tutarangiza wenda gushyiraho tuzakomeza gukora mu minsi iri imbere bikwereka yuko ndashima yuko abanyamurenge basobanukiwe n'ikibazo cyabo bakibona banakizi magingo aya ariko bikeneye nanone kugira ngo usibye ko ari n'icyabo kibe n'icy'akarere kibe n'icya buri muntu wese ntikitwe ikibazo cyabo ku giti cyabo kuko bahanganye n'ubugizi bwa nabi bwa FPR bivuze yuko rero bakeneye n'iyo sapoti y'abandi bantu bafite n'ijwi ritandukanye kugira ngo bumve yuko atari na bonyine Theo Habarimana aho niho nagira ngo numve niba hari icyo utekereza n'inama wabagira cyangwa kongera ku byo umaze imisi umva no biganiro ndetse n'ibindi bizakorwa nka umaze igihe dukorera hamwe kuri kino kibazo niba ari inama cyangwa itegeko wakongeraho ku byo urimo kumva urimo kugana muri iyi minsi
ya murakoze bwana Serge ngo inama zo ni zisanzwe duha tuvuga buri gihe kuri iradiyo tuganira nabo bavandimwe gusa nyine iki umuntu asigarana mutwe aribaza ati ese kuki abanyamurenge ese mu by'ukuri koko ni iki u Rwanda rushaka kuri abanyamurenge icyo byose n'ibigaragara ikindi wenda nicyakorwa Bwana Serge ari ibibazo nka bibiri umuntu yatangira yibaza abanyamurenge batubwiye tuzi neza ko bagiye muri iyo ntambara y'u Rwanda bazi ko bagiye gufasha abavandimwe kandi bazi ko nta kibazo bazagira ariko nyuma yaho bajyanwashyirwa mu nkambi ziri mu Rwanda aho babayeho nabi bagiye ku myaka 30 ukibaza ukuntu umuntu yagufasha yari afitiwe yamara kugera iwawe ukamuzirikira mu nkambi ntumureke ngo atahe nyuma n'uwasigayeyo ukamucanaho umuriro kugira ngo bamuvane nyine ikibazo twibaze nk'icyo bagenzi bacu bibaza kandi banavuzeho ni uko aho kariya hari umuntu ugashaka agashaka atarimo abanyamurenge akaba ka kabiri ni naka ni uko hari abanyamurenge nyine usanga mu nzego z'ubutegetsi mu Rwanda bafite ijambo ugasanga n'abanyamurenge bari mu nzego z'ubutegetsi muri Congo bafite ijambo ariko bigacika imurenge abo banyamurenge bafite ijambo ntibagira icyo bavuga nk'uko mugenzi wacu yabyibazaga rero akaze abanyamurenge imana baciriho iteka gusa sibo gusa buriya butegetsi bwazanye amabi menshi mu karere ku bantu bose benshi batandukanye hari ibyabaye Masisi abanyamasisi nabo bagatera nzamba ariko abanyamasisi wenda bayoboka vuba ubu none ikibazo kiri ku banyamurenge rero inama umuntu yatanga ni uko abanyamurenge b'intwari nk'abo bahoze bavuga bashyira hamwe n'abandi bumva ko buriya butegetsi bwamye bubatera ibibazo bwagiye iruhande ikindi ni uko bakomeza bagawitura bene wabo aba bari umutegetsi bwa Congo ari umutegetsi bw'u Rwanda bakagira icyo bakora bagafatanya urugamba birababaje kuko Bwana Serge iyo bavuga ngo ikibazo kiri mu murenge ni conflit ethnique hari ba ruberwa abandi bari muri guverinoma y'i Kinshasa niba rero bashyiramo imbaraga kugira ngo ikibazo ethnique kirangire kuko nticyacyoroshye kurangiza vuba kurusha ibibazo bindi by'intambara zigaragara ikindi ayo makuru atugeraho twe turi abantu basanzwe iyo abasirikare bambuka ese ubwo leta ya Congo ntabwo izi neza ko abanyarwanda bambuka rero navuga gutya ariko sinibyo bikura umutima mu by'ukuri navuga ko leta ya Congo nayo ifiteho inyungu mu kutagira abanyamurenge hariya leta y'u Rwanda nayo ikumva batagombye kuhaba yabashyira iwabo ikabacunga none ikareba ko hagira ibyo ikorera hariya mu karere kabo gusa ibi biteye isoni ko ufite umubyeyi ntakwiteho ntagutabare witwa kuba umunyekongo ugatabaza leta yawe habuye ngo ikunze ikava ko ari conflit ethnique rero nabo gufasha nk'uko babivuze nabo gutabariza gusa uruhare runini ruri kuri bo kuko ni wowe bagomba gufata iya mbere kuko bafite n'amakuru menshi bazi nabo bantu bavukamo bari muri izo nzego ndetse banazi ibikorwa byinshi byagiye bikorwa bagiye bafatanya na leta ya Kigali n'amasezerano bagiranye rero Bwana Serge ahambere n'ahabo nibahagurukire hamwe n'abitsamuye bakomeze bumvikana ikibazo cyabo mu rwego mpuzamahanga ndetse no mu karere nyirizina bikaba bimenyewe Bwana Serge n'icyo ndabivugaho urakoze
urakoze cyane Comrade Theo Habarimana ubivuze na neza erega ikibazo Kongo ntabwo iyobewe ko leta Kongo ntabwo iyobewe ko ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo kuko n'abadepute provinciale barabivuga bihaye imana barabivuga abaturage barabivuga yewe umunsi n'umugenzi arabyibona akabivuga ariko byagera muri administration ya gisekera mwanzi ati Kagame ni inshuti ye rwose yanjye magara se na mifiable ni umugenzi wanjye ntabwo namutamaza rwose ku karubanda mfite uburyo mvugana nawe biciye muri cable diplomatique n'ibindi n'ibindi urumva se uwo muturage yavuga iki yavuga iki societe civile irabivuga ubibonye wese arabivuga ati birimo biraba ariko nyine muri administration y'igitekera mwanzi bati reka kuko dukorana na Kagame kandi ubucuti bwacu nyine nta wabwivangamo komerede metri nyashi rutagara turacyari ku kibazo cy'abanyamurenge mbere ko duhindura ingingo tujya ku bibazo birebana n'u Rwanda uracyabikurikira kuva mu cyumweru gishize tugirana ikiganiro utubwira kuri konferere wawe cyangwa umunyamategeko metre bukuru ntwari namenye byinshi namenye ko yabaye umunyamakuru yakoreye umusesto yakoranye na kabonero yabaye usibye kuba umunyamakuru harya hari ikindi bambwiye yabaye ariko ndakeka ari cy'umunyamakuru yabaye yakoreye ijwi rya amerika yakoreye voice of america akorera umusesto urumva rero n'umuntu wavugaga n'inkuru zitanezereza leta y'agatsiko icyo nacyo nakomeje kucyandikirwa na bagenzi bajye barakinyibukije nagira ngo ntibabwire rumva umuntu wakoreye ikinyamakuru umusesto agakorera voice of america cyangwa ijwi rya amerika urumva no ku ruhande rw'itangazamakuru ni nayo mpamvu mbona ko yari afite buriya burambe iyo experience yo kudokumenta n'iki ni tara y'abanyamakuru ni experience y'abanyamakuru ubona yari murimo nubwo yari afite urugaga ruvugira rwa doradorome cyangwa ruvugira ikiremwa muntu cyane cyane ku banyamurenge bene wabo urumva rero yari afite n'iyo karizima nyine itangazamakuru ikindi nanone namenye ni uko nta perimide ku ndiregeza agira batubwiye ko ngo yaje yitwaye akagera kuri iriya nyubako abanyamurenge baramageza bati nta perimide kondwire yigeze atunga arinda apfa ntayagira ati ko yavuze yuko ntayakeneye azayishaka ariko yaguze imodoka ntiyigeze atunga imodoka ni nayo mpamvu nta perimide kondwire yigeze ashaka ibyo ni bamamirije biri mu kiganiro nyine cyangiritse nyine mwari kuzabyumva ariko tuzabigaruka ikindi gihe so komerede rusagara mu magambo yagiye kuri iyi nkuru twayiganiye birambe ariko ndumva hari icyo wakongera wenda ku byo wumva nawe cyangwa ukomeje gukurikira mbere y'uko duhindura ingingo ijambo ryanyu
ndagushimiye nanone komerede ntabwo ntinda rwose iyi nkuru twayiganiriyeho kandi n'uwakongera kuyivugaho yafata umwanya munini ngira ngo niba ngombwa muzashaka ko umwanya twongere tugeze kuganira ariko icyo nakubwira cyo ni uko mukuru yarapfuye agenda azize gutabariza ubwoko bwe akaba rero yarapfuye nk'intwari urupfu ntekereza ko bamwishe batazigira barubona nta hantu barukura kandi ntekereza ko ari n'urupfu ruzahora rubabungamo ubuzima bwose bazaba bakiri hano ku isi nanone nkaba ngira ngo nkomeze mbwira abanyarwanda badukurikiye ko ni ibibazo nyine umuryango wawe ukuru ukomeje guhura naho n'abandi banyamurenge bose muri rusange ariko by'umwihariko uwo muryango nk'uko twabimenyereye mu Rwanda za munyangire n'iki kugeza uyu munsi nuko amakuru nakubwira nuko no kujya ku kiriyo ari ibibazo abantu batinya kujya baba baterwa ubwoba abapolisi baba bari aho batera ubwoba n'abajya ku kiriyo ntabahari ibyo rero by'ubwabyo bikaba bikwereka ko nubwo babishe bukuru batekereza ko bakemuye ibibazo ariko ibibazo birakomeza n'ubundi baba bagihangayitse ntago baba batuje nagira ngo rero mbabwire njyewe ntabwo njya nca ku ruhande bishe bukuru ni Kagame niba hakana azaze yanyomoze ariko niwe ariko njyewe ndagira ngo ngenere ubutumwa abanyamurenge muri rusange ni uko bagomba kumenya ko Kagame gukomeza guceceka nta batavuga ibyo bakorera bimuha uburyo bwo kubica neza atuje nababwira rero bo bahitamo gutega amajosi agakonoza akayakeba cyangwa bacecete bate bagahitamo bana kwatura bakavuga yibura umurozi y'umusakurije ageza atwarwa makeya. Nanone ariko Kagame nubwo nawe tumwita n'umurozi n'iki nawe sinabura kumubwira ko afite ibitekerezo bigufi kubera ko umunsi umwe ndagenda imbere n'abanyamurenge nabo babyumve umunsi umwe Kagame azakenera abanyamurenge umunsi umwe azicuza icyo yiciye abanyamurenge natanabyicuza n'abana be bazabyicuza hari igihe kizagira bibe ngombwa ko akenera abo bantu so abanyamurenge rero nibakomere bamenye ko nubwo Kagame abica ariko umunsi umwe Kagame cyangwa bakomoka kuri Kagame bazakenera abanyamurenge ndetse banicuza impamvu babishe komerezi rero unyemerere ndekera aho ngaho nibiba ngombwa tujya dufata umwanya tuganire kuri ibi bintu urakoze
urakoze cyane komerezi Maitre Ignace Rusagara reka nshimire abanyamurenge barimo kunyandikira bati Serge ku mirwano irimo kuba ati ku mirwano irimo kuba ni ingabo z'u Rwanda zirimo kurwana na Colonel Nyamusaraba ingabo z'u Rwanda zigera kuri 19 ngo babashe kubona imirambo n'ibyo baranga ati zamaze abo ni abamaze gupfa bavuga ngo bafashe n'imirambo yabo n'ibibaranga ni ingabo 19 z'u Rwanda zamaze kugwa kuri urwo rugamba kandi zamaze gufatwa imirambo yamaze gufatwa ndetse bamaze no kwidentifiya ibibaranga zirarwana n'umutwe wa Gumino uyobowe na Colonel Nyamusaraba ati aho imirwano yabereye n'ahitwa mu Gifuni aho imirwano yabereye n'ahitwa mu Gifuni nambara irahitwa mu Gifuni ubwo rero ku banyamurenge batwandikira mukomeze muduha amakuru nyine uko agenda za nk'uko mugenda muyabona mwayaduha ni ikibazo tuzagarukaho n'ejo no mu bindi biganiro byacu bizakurikiraho nashaka n'abandi bantu batandukanye n'ejo twabigarukaho nk'uko twari twarabikoze mu yindi minsi yaba Socrate azabigarukaho yaba Patrick n'abandi kuko iyi ntambara ni intambara y'u Rwanda kandi yari imaze n'igihe ahubwo nuko kwihangana bibe birabananira mu gihe kishyizeka ndababwira ati mwe mwitonze mbanze ndangiza etade siyeje majyaruguru bikaba byabananiye rero bati tugomba no kwambuka no ku manywa y'ihangu uko abaturage babi
ubwicanyi n'icyogeye bwatangiye uwo ari we wese naho muzamwumva igihe cya masunzu niwe wari usigaye wenyine ashaka kwegeranya abantu nabwo nibwo bashatse kumufata icyo gihe atangira intambara ntibarekeye aho ngaho umugambi wakomeye ndibuka murokore batubwiye ngo umuhizi ngo agire inzira igihumbi cyo gufata urukwavu arizo zizi tujya kuvuga ahangaha ndibuka inzira nyinshi bagiye bakoresha tumaze kugera za Lubumbashi za Kinshasa bahaye uwo bita majoro muganga indege ngo agende azunguruka muri Congo ubwo ni igihe hari muri 97 ubwo ni igihe bari bamaze kwirukana mvuga Kabila amaze kwirukana nabyo n'ibirebire nshaka kubabwira kudeta bari barateguye yo kuzica Kabila amaze kuyimenya arabasezerera nibwo bagiye bashaka gucura n'abanyamurenge bose n'abasirikare ubwo zanze nabwo kandi hari abandi bagiye bafungwa abandi bagiye nagenda nkubwira umubari ni urutonde runini cyane abantu bageze ku majana kuba umuntu wese watandikiraga umugambi wabo uwo wese yarapfaga wari ubajije pese impamvu ni iki gituma ni iki twakoshe ni iki twacumuye si ikindi ni umugambi mubisha wabo ni ubugome ari naco uno mugabo yazize mukuru ntwari
ditahuka ku batanu icyo kiganiro cyabaye ku cyumweru mwakibona kuri YouTube ra ditahuka cyangwa mukagisaba mu bundi buryo twazakibagezaho reka tujye ku ngingo yacu ya kabiri ijya kugendera n'iya gatatu tureba ku byo imiryango Lantos Foundation hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika isaba kuri Businge ndetse na Jano Ruhunga tubaza no kureba nanone icyo umuryango w'uburenganzira bwa muntu muri Sweden usaba turareba n'icyo leta parlementaire y'ababirigi isaba imiryango irahari irimo gusaba byinshi ku ifungwa rya Rusesabagina bitameze neza bitameze neza leta y'u Rwanda icyo kibazo ni ikibazo isi yose navuga yuko ikurikirana ahubwo mu Rwanda wa mugani Businge ubwo twagiye tugaragaza ubuso bwa Businge wiyemereye kuri Al Jazeera nyine yuko bashimutse Paul Rusesabagina bikaba binagezaho Fondation Lantos imusabira rwose gukomatanyirizwa no kugira icyakorwa we na Jano Ruhunga babyemereye ndagira ngo ntangire kuri Comrade Inyasi Rusagara atubwire icyo atekereza ku byatangajwe na Lantos ariko reka twumve imwe muri reportage ya VOA ifite ibindi bisobanuro bitandukanye wenda nibyo twaza kuganiraho mbere
abo bategetsi basabirwa ibihano mpuzamahanga kubwo guhonyora uburenganzira bwa muntu mu itabwa muri yombi rya Rusesabagina ni Bwana Johnson Businge minisitiri w'ubutabera icyarimwe n'intumwa nkuru ya leta ndetse na koloneli Jano Ruhunga umuyobozi mukuru w'urwego rushinzwe kugenza ibyaha mu Rwanda RIB inyandiko uyu muryango washyize ahagaragara kuri uyu wa mbere iravuga ko Bwana Paul Rusesabagina intwari ya filimi Hotel Rwanda isanzwe itari umunwa mu kunenga perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuye i Texas azi ko agiye gutanga ibiganiro mu gihugu cy'u Burundi nyamara indege yihariye yamuvanye i Dubai muri Emirazi yunze z'Abarabu aho kumujyana i Burundi ahubwo yamugejeje i Kigali mu Rwanda aho yaje kumara iminsi itatu nta wuzi aho ari mbere yo kugaragara muri kasho ya RIB aha Madame Chelsea Hudquist umuvugizi w'umuryango Lantos Foundation arasobanura impamvu bandikiye izi departement zombi
ibyakozwe binyuranije n'amahame mpuzamahanga y'umuryango w'abibumbye yo kurinda abantu bose gushimutwa mu gihe ikintu nk'icyo gikozwe rero ntibigomba kurangiza gutyo nta ngaruka ku bagikoze intego yacu mu kwandika ni ugusaba no gushishikariza Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira icyo ikora ku bategetsi b'u Rwanda bagize uruhare muri
umuryango Lantos Foundation mu nyandiko yawo uvugamo ko hari igihe bigorana gukora ikirego kigaragaza uruhare rutaziguye rw'abategetsi mu bikorwa bihungabanya uburenganzira bwa muntu nyamara ko mu kibazo cy'ishimutwa rya Rusesabagina akagambane n'uruhare bya Bwana Businge na Ruhunga byo byigaragaza uwo muryango ukavuga ko minisitiri Businge ubwe mu kiganiro yahaye televiziyo mpuzamahanga Al Jazeera cyatambutse mu kwa kabiri k'uyu mwaka yiyemereye ko leta y'u Rwanda yishyuye indege yajyanye Rusesabagina ikamugeza i Kigali atabizi ibyo bikaba cyo kimwe na koloneli Ruhunga nk'umuyobozi mukuru wa RIB inyandiko ivuga ko uruhare rwe rutagarukira ku kuyobora icyo gikorwa gusa ahubwo ari no mu bantu babiri basuye Rusesabagina ahantu hatazwi yabanje gufungirwa mu minsi itatu ya mbere ni ukuvuga igihe kiri hagati y'ishimutwa rye no kwerekwa itangazamakuru Kigali yambaye amapingu umuyobozi w'umuryango Lantos Foundation Dr. Katrina Lantos Wet akavuga ko hashize igihe kinini ibikorwa bibi bya leta y'u Rwanda iyobowe na Paul Kagame byirengagizwa igisubizo gikomeye cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri inshuro rero kikaba gikenewe cyane ibitari ibyo ngo byaba bisa nko gushishikariza Leta y'u Rwanda gukomeza gukora mabi mu zindi nzego Lantos Foundation yahaye kopi y'inyandiko harimo abategetsi b'Ubwongereza ndetse n'ab'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi kubirebana n'icyizere uyu muryango ufite ko ibyo wasabye byakubahirizwa Madame Chelsea Hudquist ati
the decision on whether umwanzuro wo guhana cyangwa kudahana ubu uri mu biganza bya Departement ishinzwe ububanyi n'amahanga ndetse n'iy'imari n'umutungo bya leta cyo kimwe na leta y'Ubwongereza n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi twahaye kopi y'ikirego cyacu twibwira ko twatanze ikirego gikomeye gishyigikiwe n'ibihamya birimo aho Businge yemerera ko leta ariyo yishyuye indege yakoreshejwe mu gushimuta ndetse n'imvugo za Ruhunga yavugiye mu ame asobanura igikorwa RIB yakoze mu kujyana Rusesabagina mu Rwanda atabishaka tugatekereza rero ko mwishimutwa rya Rusesabagina akagambane n'uruhare bya Businge na Ruhunga yigaragaza rwose
uretse ikibazo cya Bwana Rusesabagina umuryango Lantos Foundation uvuga ko mu nyandiko watanze hakubiyemo n'izindi ngero ziteye ubwoba z'ibyagiye biba ku bandi bagaragaje kunenga Perezida Kagame muri abo uyu muryango uravugamo Patrick Karegeya wiciwe muri Afurika y'Epfo Boniface Twagirimana vice perezida wa FDU Inkingi waburiye muri gereza umuhanzi rurangiranwa Kizito Mihigo wapfiriye mu kasho n'abandi Dr. Rantos Wet uyobora Rantos Foundation akavuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihutiye kugaragaza ubushake bwo gufatira ibihano abategetsi ba Belarus bagize uruhare mu kuyobya indege bagamije guta muri yombi umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'icyo gihugu. Nyamara bitangaje uburyo iki gihugu kidakora ibihagije mu kwamagana no gukurikirana abantu bagize uruhare mu gushimuta no gutwara binyuranyije n'amategeko uwo yita umugabo w'umunyamurava, umuturage wemewe wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wanahawe umudari w'ikirenga w'icyo gihugu. Madame Rantos Wet ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihawe uyu mwanya wo gukosora ibyo byose bitagenze neza zifatira ibihano Minisitiri Businge na Koloneli Ruhunga. Tugomba kugira icyo dukora ubu nonaha, kutabikora ni uguha Leta y'u Rwanda ubutumwa bw'uko yemerewe gukora icyo ishatse cyose ihonyora uburenganzira bwa Rusesa Bagina. Ubutumwa nk'ubwo rero bwaba buteye ubwoba n'agahinda.
Tadita huka ngai ngukorero Fondation Rantosi ibyo ivuga isabira Leta y'u Rwanda cyane cyane Johnson Businge cyangwa Busi nikamba navuga ati kuvuga Businge nabyo biragatsindwa ni Busi ndetse na Jean Ruhunga ko muri Demetri Rusagara ntabwo ninda kuri iyi ngingo ahubwo nukubaza nti wayakiriye ute kuko nubwa mbere tubona nk'umuryango watura nk'uyu cyangwa Fondation unavuga ati mufate ibyemezo musabe kwabyira ibihano bifatirwa aba bantu babiri kugira ngo tugaragaze yuko tutarebera Leta y'u Rwanda cyangwa muri ryari kuri ingingo ko muri Demetri Rusagara. Sagara mwamutwumva?
Narindi kuri miyoti nandi kuri miyoti comrade navuga nti murakoze kumpa umwanya nanone kugira ngo tugire icyo tuvuga kuri ibi bintu ariko sinzi niba abantu wenda babisobanukirwa neza ngira ngo reka tubaze dufite n'abasobanura gakeya kuko harimo ibintu bimeze nk'aho ari bishya wenda bitamenyerewe abantu batamenyereye kumva ariko ikintu cyane babwira hano bavuga nuko ari abantu bagomba kumva neza iyi Rantos Foundation icyo abantu bagomba neza kumva ibyo irimo isaba iyi Rantos Foundation rero mu magambo make ni fondation ya hano muri Amerika yashyizweho mu rwego rwo kugira ngo ikomeze akazi katangiwe n'umukongresman bita Tom Rantos, akazi gakomeye kerekeranye n'uruhare rwa Amerika cyangwa se n'uburyo Amerika ishishikajwe n'uburenganzira bwa kiremwamuntu ku isi hose. Iyi fondasiyo rero ikaba yumvikana nk'aho ari fondasiyo yitiriwe umuntu ariko mu by'ukuri ikaba ari fondasiyo ikora inshingano n'akazi bya Leta ya hano ya Amerika yiyemeje mu byerekeranye cyane cyane n'iyubahirizwa y'uburenganzira bwa muntu bitari muri Amerika gusa ahubwo no ku isi hose. Iyo rero niyo isabira ibihano, isabira Leta y'u Rwanda, isabira bamwe mu bategetsi ba Leta y'u Rwanda ibihano. Ibihano bisabwa nabyo bishingiye ku byo bita Magnitsky Act. Magnitsky Act rero nabyo wenda tubisobanura abantu babyumve neza ni itegeko ryo muri Amerika rya hano ryerekeranye no gufatira ibihano abantu bahonyora uburenganzira bwa kiremwa muntu ku isi hose. Iri tegeko rero ryitwa Magnitsky Act rero ni itegeko ryitiriwe umugabo w'umurusiya witwa Sergei Magnitsky. Uyu mugabo rero akaba yari umugabo w'umubaruramari ndetse n'umunyamategeko w'Umurusiya. Impamvu bamwitiriye itegeko rero nuko habaye ikibazo mu mwaka w'2008 gikomeye cyane mu Burusiya cy'inyerezwa ry'imisoro. Imisoro yanyerejwe n'amasosiyete y'ubucuruzi company. Habaho kunyereza umusoro ugera ngira ngo ni muri miliyoni z'amadolari 230 niba ntibeshye. Ibyo rero iryo nyerezwa ry'umusoro rikaba ryarakekwaga ko ryagezwemo uruhare n'amasosiyete y'ubucuruzi agera kuri 23. Ayo masosiyete rero akaba yari arimo abantu ba hafi y'ubutegetsi abanyerezaga umusoro. Sergei rero akaba yari umubaruramari nawe yabwiye cyangwa se auditeri wari umwe mu bagaragazaga uruhare rw'ayo makampani, uruhare rw'ibifi binini muri leta byakoze inyerezwa y'umusoro w'ariya amafaranga nababwiye hejuru. Mu rwego rwo kuzibanganya ibimenyetso rero leta yafashe Sergei imufunga nta cyaha, imubika muri gereza nk'uko n'ahandi nyiramubizi hamwe na hamwe bijya bibaho. Noneho igihe yari ari aho ngaho, igihe yari ari muri izo gereza bamufungiyeyo, Sergei aza gufatwa mu buryo bwa kinyamaswa, arakubitwa, akorerwa iyicwa rubozo. Mu gihe byakekaga ko yataha avuye muri gereza, ahubwo bitangazwa ko yitabye Imana agapfira muri gereza. Ibi rero byaje kurakaza Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyane, bituma mu mwaka w'2012 guverinoma ya Barack Obama itora itegeko ryitiriwe Magnitsky, ryitiriwe Sergei Magnitsky, baryita Magnitsky Act. Iryo rero rikaba ryari rigamije gufatira ibihano Abarusiya bikekwa ko bagize uruhare mu ihonyorwa ry'uburenganzira bwa kiremwamuntu. Rero ku ikubitiro iryo tegeko rikaba ryarahannye Abarusiya 18 barimo abacuruzi bakomeye n'abandi bantu bo muri leta. Mu bihano bahawe rero hakaba hari harimo ibintu byo gufatira byo kubabuza kwinjira muri Amerika, noneho bakababuza no gufatira imitungo yabo muri Amerika no kubabuza gukoresha serivisi za banki muri Amerika. Donc ntabwo bemerewe kuza muri Amerika, ntabwo imitungo yari ihari irafatirwa, ndetse no kuba nta serivisi z'amabanki bashobora gukoresha muri Amerika. Ibi rero isi yose yaje kubyishimira, birumvikana wenda si ibyo Uburusiya bwabikorwaga. Noneho bagenda barigize itegeko. Ariko nanoneho ibingibi byari byabaye, ibi byo mu 2012 byakozwe na guverinoma ya Barack Obama, byari byabaye mu buryo bwihariye bireba uriya mugabo witwa Sergei Magnitsky. Ariko mu mwaka w'2016 hano leta ya Amerika, Congress yaje gutora itegeko ishingiye kuri iriya Magnitsky Act. Noneho barigira itegeko bitareba kiriya cyose cyabaye mu Burusiya gusa, ahubwo kireba isi yose. Noneho hahandi kireba abantu bose bahonyora uburenganzira bwa kiremwamuntu ku isi hose. Noneho Amerika irabyempoza. Kugeza uyu munsi rero abantu bagera kuri 44 bamaze gufatirwa ibihano mu rwego rwa Magnitsky Act. Suguro nkuko na nayo bivuze na nyuma ya Amerika n'ibindi bihugu nabyo byose byagiye bitorera itegeko ikigamijwe rero ari ukugira ngo ubutegetsi nyubahiriza tegeko executive branch ije bujye bufatira bujye bufatira ibihano aba human rights abusers ibyo mu rwego byo muri rwego birimo kubimunyiza no kubabuza kwinjira ahangaha gukoresha amaserivisi yabaye no gufatira imitungo yabo rero uyu muryango nababwiye rero bita Lantos Foundation wasabiye nyine Businge na Ruhunga jano ibihano byo muri urwo rwego ibihano babasabira byumvikane ko basaba ubutegetsi nyubahiriza tegeko bwa Leta ya Amerika ko bufata icyemezo cyo kubuza Businge na Ruhunga jano kwinjira hano muri Amerika no gufatira buriya imitungo yabo ibihano byose biteganywa muri iri tegeko bigomba gufatwa ko babifatirwa impamvu rero babifatira ni kubera ko bagize uruhare ruboneye mu ishimutwa rya Paul Rusesabagina aha ngaha rero ibintu uko biteye ibimenyetso bihari ibyo bavuga wenda duhereyeho kuri Businge nuko Businge we yafatiwe mu cyuho Businge yafatiwe mu cyuho arimo ashakisha uburyo agomba kubeshya noneho avaho anemeza ko koko Leta y'u Rwanda yagize uruhare mu gushimuta Paul Rusesabagina Ruhunga Jano we bakavuga ko ari umuntu wari uyoboye cyangwa se wakurikiranaga bya hafi ibikorwa by'ishwa rubozo byakorewe Paul Rusesabagina mu gihe cy'iminsi itatu igihe yari afungiye ahantu hatazwi ndetse akaba ari n'umwe mu bantu bageze aho Rusesabagina yari afungiwe bakavuga ati rero ibingibi binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga cyane cyane itegeko ryerekeranye no gucinya no kurinda abantu bose ishimutwa ati rero kuba abantu barabikoze ni ibintu bidashidikanywaho bituma ari abantu bakwiye gufatira urwego ibihano byo mu rwego rwa Magnitsky Act bakanavuga bati niba byarakorewe batanga ingero by'ahandi abandi bagiye bafatirwa ibyo bihano none bakavuga ati niba byarakorewe abangaba kandi n'ibyo mu Rwanda bikaba bisa neza neza cyangwa se binarushuka uburemere ibingibi by'abandi bafatiye ibihano ni iyihe mpamvu aba bantu nabo batafatirwa ibyo bihano rero Serije wenda numva muri make yari uko bimeze ariko wenda ikintu nakubwira ndagira ngo nkubwire ko ikibazo buriya atari Businge cyangwa Jano ntabwo ari bo yewe n'aba Banyamerika n'abandi bantu bakomeye barabizi ko ikibazo ari Paul Kagame ikibazo ari Paul Kagame none iyo tuvuze gutya abantu bashobora kuba bibaza batese niba ikibazo ari Paul Kagame kuki atari busabirwa ibihano ahubwo ibihano bikaba birimo bisabirwa Businge na Jano wenda ndagira ngo abanyarwanda bo barabizi hari umugani baca mu kinyarwanda bawucira kuri turiya dutungo turinda ingo mu Rwanda hano muri Amerika sinzi niba turinda ingo munatubana n'abantu twitwa imbwa bakavuga ngo buriya ukubise riya tungo iyo navugaga ngo urikubise ntago abashaka iryo tungo ntago rijya bakubita ahubwo abashaka shebuja w'iryo tungo ubwo rero naze kuvuga Businge na Jano ko ari imbwa ariko igitungo urashaka kuvuga ni imbwa nyine ubwo ukubise buriya bariya bakora kuri Businge na Jano nuko bashaka Kagame nuko bashaka Kagame kuko barabizi neza ko ikibazo atari bariya abantu ahubwo ku kibazo ari Kagame so rero hari ikibazo kiremereye cyane Serge ngira ngo niba kubona i foundation ya Lantos imbaraga ifite hano warenze kabigerekaho n'abandi ba congressmen bo banditse abaruwa bandikira Kagame batanamwinginga aho basa n'abamutegeka Kagame bakamucira amarenga uko kwiye kwiyoroshya akagira ibyo akora ntabikore uburere igihe kirageze ko bakomeza noneho bakoresha ubu buryo ntekereza ko Kagame we abatanaza batanutekereza batanatekerejeho kugira ngo abe areba ukuntu yakwirinda ibi bintu ubu rero ibi bihano mu by'ukuri bikaba biri likely kuba byatangwa kuko ntago biba byapfuye kwikora gusa gutyo hari ukuntu biba bimeze tutagiye kuvugira hano ku maradiyo ariko bikaba byatangwa hano muri Amerika ndetse nanone twibutsa n'abadukurikiye ko izi kopi ibi bisabwa nanone byagenewe leta y'Ubwongereza ndetse binagererwa na European Union kugira ngo nayo ifate ibyemezo byo mu rwego nka ruriye akaba ari ikibazo cyane gikomeye cyane akaba kuri Paul Kagame akaba ari ubutumwa buremereye cyane buri abayohererejwe mu gihe rero ibi bihano byatangwa nagira abanyarwanda bazabe biteze noneho kureba ukuntu umuhungu umwakagara akora amakosa noneho agasara ibi rero bikaba bishobora kuzamutera ikibazo probability nini nuko bizamutera ikibazo niba mwakomeje no kureba umunyamakuru ntabwo nigeze mbona agira icyo abivugaho biciye muri wa munwa we njya mvuga by'ibinyamakuru ariko yakivuga atakivuga nuko mu by'ukuri ubungubu bari mu kibazo kiremereye abazungu biragaragara ko bamuzengurutse kandi mu gihe ibihano byari bitanzwe ndakubwiza ukuri comrade nuko hazacu wambaye reka rero dukomeze tubitega amaso ariko icyo navuga nsoza nuko ubu kuri iki kibazo nuko umupira urimo gukinirwa mu ruhande rwa Kagame ntago barimo bava imbere ntago barimo kuva imbere y'izamu rye reka dutegereze turebe niba bo ari bushobore gukiza izamu urakoze comrade
urakoze cyane comrade Maitre Ignace Rusagara ukiri naho ngaho inteko nyine y'ababirigi ikaba nayo isaba yuko porofeta bagina yarekurwa agasubizwa mu muryango we ejo nano nabonye baro y'abavoka muri European Union bahagarana bagenzi babo nabo basaba yuko porosesi bagera akwiye kurekurwa nta yandi manda neza birimo biragenda biza reka ariko tubandi twifashishe hano amajwi cyangwa ibyo mugenzi wacu akwiriye duteguriye ku kirebana na n'umuryango uri muri Suwede usaba yuko porosesi bagenda yarekurwa iri ni itangazo ry'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu mu gihugu cya Suwede naryo ryaje rishimangira ibirimo gukorwa n'andi marita cyangwa indi miryango bikaba rero nabyo bishimangira ko porosesi bagenda agomba kurekurwa nta yandi mananiza
twongeye kubasuhuza abakunzi ba radiyo itahuka kandi twizera ko muri hose hirya no hino ku isi mumeze neza kandi ko nyagasana akomeje kuba mu ruhande rwanyu akaba ari byo tubifuriza buri munsi tugiye kubagezaho rero itangazo ry'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu w'umuryango ukomeye cyane wo mu gihugu cya Suwede witwa Idelstam Foundation akaba ari itangazo rigenewe abanyamakuru ku birebana na Paul Rusesabagina itangazo ryandikiwe Stockholm tariki ya mbere Kamena mwaka w'2021 Idelstam Foundation yoherereje ibaruwa Perezida Paul Kagame w'u Rwanda imusaba kurekura Paul Rusesabagina impirimbanyi yubashywe y'uburenganzira bwa muntu akaba ari no mu nama y'ubuyobozi ya Idelstam Foundation Bwana Rusesabagina yarashimuswe hanyuma ashyirwa hatazwi mu gihe cy'iminsi itatu none kuri ubu akaba amaze iminsi 260 afunze ibi bikaba byarabaye hirengagijwe amategeko mpuzamahanga arebana n'itabwa muri yombi ry'abakekwaho ibyaha cyangwa se ngo habe harabayeho inyandiko yo guta muri yombi Bwana Rusesabagina birenze kuri ibyo guverinoma y'u Rwanda yagiye ubugira kenshi ihonyora uburenganzira bwa muntu mu kumukorera iyicarubozo no kudatuma ahubura bihagije n'abamwunganira mu mategeko. Paul Rusesabagina ni impirimbanyi yubashywe y'uburenganzira bwa muntu, yarengeye ubuzima bw'abantu bagera ku 200,000 mu mwaka w'1994 mu gihe cya Jenoside yo mu Rwanda. Amateka ye yakinwe muri filime ya Hotel Rwanda mu mwaka w'2004, hanyuma aza no gushyirwa mu gitabo An Ordinary Man mu mwaka w'2006 kigaruka ku buzima bwe. Kuva icyo gihe Rusesabagina yagiye kenshi aharanira uburenganzira bwa muntu, anashinga ikigo cya Hotel Rwanda Rusesabagina Foundation mu rwego rwo gufasha abagizweho ingaruka na Jenoside no guharanira amahoro mu Rwanda ndetse no ku isi hose. Mu bikorwa bye bwana Rusesabagina yagiye kenshi anenga guverinoma y'u Rwanda kubwa ibikorwa byayo bihonyora uburenganzira bwa muntu, tukaba dukeka ko ari byo byateye uburakari Leta y'u Rwanda ikagenderera kumucecekesha. Ibirego by'ibihimbano. Bwana Rusesabagina aregwa ibyaha 9 birimo ubwicanyi, ubujura bwitwaje intwaro no kuba umunyamuryango w'ishyirahamwe rikora ibikorwa by'iterabwoba. Mu nyandiko yasohotse muri New York Times ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa kabiri mwaka w'2021, ivuga ko ibi byaha byibanda ku ruhare rwa Bwana Rusesabagina mu kuyobora ishyaka rya politiki rya MLCD, Rwanda Movement for Democratic Change, ishyaka riharanira impinduramatwara ya demokarasi mu Rwanda. Kubera uruhare rwe muri MLCD, guverinoma y'u Rwanda yibwiye ko ari nawe washinze FLN, the National Liberation Movement, bityo akaba afite uruhare mu byaha by'iterabwoba iryo shyaka rikekwaho. Nyamara nk'uko tubitangarizwa na Professor Brian Andres, umujyanama mukuru wa Hotel Rwanda Rusesabagina Foundation, ayo mashyaka uko ari abiri akora mu buryo bwigenga, kandi Rusesabagina ntiyigeze agira ibikorwa ajyamo bya MLCD kugeza imyaka ibiri FLN yaramaze gushingwa. Byongeye kandi igihe ibyiswe ibitero byajyaga ahagaragara, Bwana Rusesabagina yasabye umuryango w'abibumbye gukora iperereza kuri ibyo bitero. Hafi aha ku itariki ya 29 Mata mwaka w'2021, abatangabuhamya Herman Sengimana na Mark Nizeyimana batangaje ko Bwana Rusesabagina atigeze ayobora FLN. Duhereye ku nyandiko yashyizwe ahagaragara n'ubwanditsi bw'urukiko ku ya 29 Mata mwaka w'2021, abatangabuhamya bavuze ko bahabwaga amabwiriza na General Wilson Irategeka guhonyora amabwiriza y'imanza azwi nka Nelson Mandela Rules. Amategeko y'ibanze y'umuryango w'abibumbye ku birebana n'ifungwa azwi ku izina rya Nelson Mandela Rules avuga ko gufungira mu kato mu gihe kirenze iminsi 15 yikurikiranya bitemewe. Guverinoma y'u Rwanda yahonyoye aya mategeko kuva rugikubita, kuko yakomeje gufungira Bwana Rusesabagina mu kato mu gihe kirekire kingana n'iminsi 260 ku masaha 22 n'igice ku munsi, nk'uko byemezwa na Katie Carth, umuyobozi mukuru w'itumanaho akaba n'umujyanama mu birebana n'ingamba muri Hotel Rwanda Rusesabagina Foundation. Ikindi kandi Bwana Rusesabagina afite indwara y'umutima isaba ko ahabwa imiti, nk'uko bitangazwa n'umuryango we. Ambasade y'Ububiligi yatanze imiti aho Bwana Rusesabagina yari afungiye mu kwezi kwa Nzeri, ariko abategetsi banze kuyimuha, ibituma ubuzima bwa Bwana Rusesabagina bujya mu kaga gakomeye. Bwana Rusesabagina ni umwenegihugu w'Umubiligi, akanaba umuturage uhoraho wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko inkunga y'umuryango mpuzamahanga nayo ni ngombwa kubera uguhonyora gukomeye k'uburenganzira bwa muntu burebana na Bwana Rusesabagina. Duhereye kuri ibyo bisobanuro, Idarstam Foundation noneho yandikiye byeruye Perezida Kagame isaba ko umunyamuryango wayo akaba n'umwe mu bayobozi bayo Bwana Paul Rusesabagina ahita arekurwa. Idarstam Foundation itanga ibihembo ku babaye indashyikirwa mu gutanga umusanzu mu kwerekana ubutwari bahaguruka bagashyigikira uburenganzira bwa muntu. Nanone kandi Idarstam Foundation ishyigikira abagira ubutwari bushingiye ku matwara ya Ambassador Harald Idarstam, ishyiraho amatsinda y'abavugira abandi, kwigisha, guhugura, ubushakashatsi no gukurikirana ibirebana n'uburenganzira bwa muntu. Idarstam Foundation ihagaze ku kurengera ubumuntu bushingiye ku ndangagaciro n'amahame agaragara cyane cyane mu ihame mpuzamahanga ry'umuryango w'abibumbye rirebana n'uburenganzira bwa muntu, guhera mu mwaka w'1948 kimwe n'andi masezerano yakurikiyeho hamwe n'andi mategeko mpuzamahanga arebana n'ingingo. Iyi foundation ikaba yigenga mu buryo bwa politiki n'iyobokamana. Ngiryo rero itangazo ryashyizwe ahagaragara n'uyu muryango Widerstrom Foundation. Kuwashaka ibindi bisobanuro yakwandikira Caroline Widerstrom, umwe mu bashinze kandi akaba ari n'umuyobozi wa Widerstrom Foundation. Telefoni ye reka tuyibahe nk'uko twayikuye kuri website y'uyu muryango, ni akamenyetso ko guteranya 46 7 0 96 22 23. Naho email ikaba caroline@idrostam.org. Ngiyo rero ngiryo itangazo ryasohowe n'uyu muryango uharanira uburenganzira bwa muntu, umuryango ukomeye cyane bwana Paul Rusesabagina, akaba nawe abarizwa mu nama y'ubutegetsi y'uyu muryango. Ariko tukaba tugira ngo tubagezeho n'abandi bamwe bari mu nama nkuru y'uyu muryango ukomeye cyane mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu, bafatanya na bwana Paul Rusesabagina kuyobora. Muri bo harimo nyine Caroline Widerstrom, uyu akaba ari umwuzukuru wa Ambassador Harald Widerstrom washinze nyine uyu muryango, akaba rero uyu mutegarugori ari we uyobora muri kino gihe. Hari uwitwa Liz Berg, akaba ari Vice Perezida. Uyu Liz Berg akaba ari umudamu ufite inararibonye rikomeye cyane mu birebana n'uburenganzira bwa muntu, akaba yaragiye akora ahantu hatandukanye nk'umujyanama mukuru mu birebana n'amategeko, cyane cyane akaba yarakoze mu cyitwa Swedish Union of Confederations. Hari uwitwa Carl Eric Norman, ni umuntu ukomeye cyane kuko yigeze kuba umunyamabanga mukuru w'ukitwa European Culture Parliament, akaba ari umuryango uhuza abanyamuryango barenga 160 baturuka mu bihugu 43 by'Iburayi. Uyu rero akaba ari umugabo ukomeye cyane mu bijyanye no kurengera uburenganzira bwa muntu no kwita ku birebana n'umuco cyane. Akaba ari umuntu rero nawe watanze umusanzu ukomeye haba mu muryango w'ubumwe bw'Iburayi ndetse n'ahandi henshi yagiye akora. Hari Professor Brian Palmer, akaba ari umuhanga mu birebana n'imiterere ya muntu, mu birebana n'imico n'imyitwarire ya muntu. Akaba rero nawe yigisha muri university yitwa Gothenburg University, akaba nawe rero ari mu nama y'uyu muryango. Hakaba rero nyine na Paul Rusesabagina, ariko hakaza n'undi yitwa Joan Mendes. Uyu akaba yarigeze kuba intumwa yihariye y'umuryango w'abibumbye ku birebana n'iyicarubozo ndetse n'ibindi bikorwa bihonyora uburenganzira bwa muntu, ibyo bita Special Rapporteur on Torture and Cruel and Degrading Treatment. Akaba rero ari umuntu nawe ukomeye cyane wakoze mu muryango w'ubumwe bw'abibumbye mu gihe kinini. Hakaza rero n'uwitwa Hans Korer, akaba yarigeze gukora mu biro, yarigeze gukorana n'umunyamabanga mukuru ushinzwe ibijyanye n'amategeko mu muryango w'abibumbye ahagana mu mwaka w'1994. Uyu nawe akaba ari umugabo ufite inararibonye cyane. Hanyuma tugasoreza kuwitwa Lennon Aspergren, akaba ari umucamanza ukomeye cyane mu gihugu cya Suwede, akaba ari umuntu uzwi cyane ariko wagiye uniyambazwa n'umuryango w'abibumbye mu manza zagiye ziba hirya no hino, cyane cyane nko mu rukiko mpuzamahanga rwo bita International Criminal Tribunal for Rwanda ICTR mu mwaka w'1995 kugeza mu mwaka w'2000. Akaba rero ari umunyamategeko ukomeye cyane. Ngabo rero abantu bafatanya na Paul Rusesabagina muri uyu muryango uharanira uburenganzira bwa muntu. Iyi baruwa bandikiye Perezida Kagame rero tukaba tugomba kubitega amaso tukareba nayo niba hari icyo izatanga, ariko mu bigaragara ni uko ikibazo cya Paul Rusesabagina kitazigera cyorohera Perezida Kagame. Igihe rero kikaba cyari kigeze kugira ngo bashyire mu gaciro barekure uyu mugabo wafashije abantu ibyo benshi mu bari muri ya guverinoma batigeze babasha gukora, ibyo mwese murabizi. Murakoze rero, yari inkuru mwateguriwe na Axel Kanijabo, Imana ibahe umugisha, nakagaruka.
Urakoze cyane Comrade Axel kuri inkuru waduteguriye ndetse n'izindi umaze imitsi tegura. Nababwiraga nyine nanone abavoka bari muri mu rugaga cyangwa muri baro ya European Bar Federation ku itariki ya kane z'ukwa gatanu mwaka 2021 perezida wa bar federation muri Europe witwa Dominique Atarayisa ndakeka ariko barivuga akaba yashyize umukono kuri inyandiko rero ashimangira yuko the European Bars Federation FBE constituted by 225 members avuga ko nyine federation igizwe n'abantu bagera kuri 125 b'abayoboke bayo ba represent association na representing more representing abantu bagera kuri miliyoni b'abavoka ba promoting a rule of law independence of justice and the right to a fair trial n'ibindi byose bavuga nyine ko basaba nyine yuko na polisi tubagena yarekurwa. Urumva rero ibare association y'abavoka ikubimo abavoka bagera kuri miliyoni ku mugabane w'i Buraya bahagarariwe n'abamagana 25 bakaba bavuga nyine bati Paul Rusesabagina afite uburenganzira ku butabera butabogama a fair trial kandi afite uburenganzira bwo kubona abamuhagarariye icyo bita abarepresenta ba defense of human rights n'ibintu rero binakomeye nk'uko Metro Kagame bivugaga tunavuze kuri Rantos Foundation tukanagaruka kuri iyi bar association muri Europe irimo abavoka bagera kuri miliyoni nabo bavuga intabaza imwe y'uko Paul Rusesabagina nyine akwiye kurekurwa nta yandi mananiza kuko n'ubutabera yarabwimwe. Iyi rero ni federasiyo ni baro y'abanyamategeko nyine bo muri Europe yashyizweho umukono n'uyu mu Dominique ku itariki ya kane kwa gatanu. Komorede Theo Habarimana tuvuze kuri izi nkuru ziva kuri Paul Rusesabagina nawe niba ufite icyo uzongeraho mbere ko tujya ku yindi nkuru umwanya n'uyu kugira ngo ugire ibitekerezo wayitangaho duhere kuri Rantosi tukajya no kuri iyi akisera tubwiye iriya uriya muryango w'uburenganzira bwa muntu muri Sweden na Paul Rusesabagina yo umunyamuryango tukavuga n'iyi baro y'abanyamategeko ku mugabane w'i Buraya bagera kuri miliyoni nabo bavuga tukagaruka ku basenateri hano muri Amerika. Yewe sinzi iyi dosiye ya Paul Rusesabagina ni ikigugu gikomeye cyane kandi avuga ati Kagame atamiye iki niba ari ikirayi gishyushye niba ari ikijumba byose nta kizima nta kirayi gishyushye mu kanwa ke ida ntabwo azagicira ntazakimira sinzi uko bizagenda. Rero ndakeka yavuze patatos ni kuvuga ngo Kagame afite iyo patatos ishyushye mu kanwa ke imutwika ariko akaba atayimira akaba atayicira sinzi uko azimana kino kibazo cya Rusesabagina usibye ko abamuzi bavuga bati azamukatira namara kumukatira amutegeka kuko asabiba yandike ibarusaba imbabazi ayandike nawe kuko erega iyo uri muri kiriya gihome ushaka gukoperatinga kugira ngo wasohokamo namara kuyandika avuge ko muhaye imbabazi nasohoka amufungire mu gihugu agume mu rugo nka Victoire Ingabire aba atasohoka mu Rwanda. Naba bitekereza byabinyandikira ariko simvuze ko ari ukuri nuko tureba uko byagenze kuri Pasteur Bizimungu uko byagenze kuri Madame Victoire Ingabire abo nibo natanga ingero nyine zifatika kandi pressure wenda y'urwego komeretesesonere yabivuze so reka tubitega amaso ariko ni ibintu abantu bose bagenda bagandaho hirya no hino. Komerede Theo Habarimana ijambo ryari kuri ingingo
ya murakoze bwana Serge. Icyo nagweraho nicyo uvuze Kambanda yavuze ati Kagame amize intungu ishyushye akayambyisi niba ari bumire cyangwa ari bucire nyira ko ubungubu itamworoheye ya gusa acyo nakongeraho nuko ibihugu by'ibihangayi cyane cyane bikora muri sisitemu y'abongereza ntibabuka inkoni bazagukubitisha bayituma undi kandi nyuma wokonye cyagira bagagucatura buriya nyega ko barimo bakusanya ibimenyetso yego birari bigaragara ariko kunyura muri iyo miryango ikandika kuriya igasaba ni ukugira ngo bijye on record hanyuma bazagira bamuvuture. kandi nakongeraho koko nkuko bivuze abitekereza gutyo ntabwo bibeshya birashoboka ariko nava ko ari ikigiranyo hagati yose abagina na Bizimungu Pasteur kimwe na Ingabire Pasteur Rusesa abagina afite ubwenegihugu bubiligi anafite green card y'abanyamerika ibyo rero hari amategeko yandarenga amurengera aba Pasteur Bizimungu atarafite yerekana Ingabire icya kabiri ni uburyo ikibazo cya Rusesa abagina cyakurikiranywe n'umuryango we kimwe n'abandi benshi batandukanye hirya no hino bifuzaga ko yabona ubutabera icya gatatu ni uburyo Rusesa abagina yafashwemo nyine butubahirije amategeko mpuzamahanga rero byanze bikunze Kagame afite ikosa rya mbere rikomeye ry'uko yashimutse Rusesa abagina igihe cyonyine cyagombye kwanza gusubiza yabyemera atabyemera rero ni hahandi azagera akagimizwa n'inzara cyangwa se n'ibibazo akaba wa mugani baca ngo umwana wijuse Kagame rero nawe yarijuse akora ko umwana ariko nyereka ko ubanga azabona ko akandi rero nakongeraho nyine nk'uko imiryango igenda ibisaba n'abantu
uburenganzira bwo kubona abamuhagarariye
numvagamo indi audio uracyanyumva
ndakumva Theo sorry twari tugize akabazo kamaze turakumva
okay narimo mvuga ni nyine ndari uko nsoza mvuga ni abafite uruhare muri no gutabaza Rusesa abagina n'abandi bose kimwe n'iyo miryango nuko bakomeza bagashyiraho akabo ikindi Bwana Serge abanyarwanda bagomba kumva muri rusange nuko imiryango nk'iyi iyo yandika ibintu natwe iratwohereza mu kazi ka diplomasi ibyo turega iriya leta ibyo tuvuga buri munsi baraza bakabikonfirima bakabyemeza rero ni intambwe yawe yo kwishimirwa ndetse no gushimira n'abandi bose begera iyo miryango kugira ngo bakomeze bashyire agahita agatsiko ku karubanda ikirakamara amazi bwa na Serge ni iki nuko iyo ibyo byose bikorwa n'umwitwa muri perezida w'igihugu nubwo koko n'abanyarwanda baba bari batungwa agatoki n'abanyarwanda baba bavunwa hirya no hino ubwo iyo miryango ibyo bihugu baba bafite uko batubona batubona mu ishusho ya perezida w'umuteroriste ya perezida w'inyeshyamba ya perezida utagira icyo yubaha ikitirirwa abanyarwanda twese muri rusange nzoza rero bwanzaje kujya warumbajije nuko nyine umuti ari umwe umuti ni umwe rukumbi nuko kari gatsiko kagomba kwamburwa uburenganzira n'ubushobozi gahabwa n'abanyarwanda kugira ngo akomeze kabanduze kabaye isura mbi akazi rero ni akacu twebwe abanyarwanda n'abashaka impinduka murakoze
urakoze cyane Comrade Theo ubisobanuye neza biranumvikana reka gushimire ku bitekerezo byawe byiza utanze reka tugaruke kwa Comrade Maitre Ignace Rusagara cyangwa muri studio hari umuntu ushaka ijambo mu nyiganire gato hari umuntu watse ijambo turebe niba ryiteza afite yatwungura umuntu uri ku murongo 4-2-8-5 ikaze muri studio radiyo itahuka
wewe no.
Tubabarire ndumva uwo muntu yaba ari mu bindi ntabwo nzi n'ururimi avuga urwo ari rwo twizere ko aduteze amatwi gusa aricyo cy'ingenzi ndagira ngo tugaruke ku yindi ngingo tugiye guhita tujyaho ndagira ngo tujye ku kibazo cya Karasira Aimable Karasire mabre mwarabibonye byanatunguye abantu kuntu muri weekend ribe aribwo igaruka ku kibazo cya Karasira ndetse ikavuga kwegi gusakwa ndetse kubasanze amafaranga iwe mu rugo ni ikibazo cyatunguye abanyarwanda benshi kumva ribe no muri weekend iyo twatuzi ko abantu muri ribe muri weekend baba bari kumwe n'imiryango yabo ariko bari busy bajya kwa Karasira Aimable waho bakwiyengwa kayabo Karasira Aimable yasangwaga kayabo asaga miliyoni 50 amafaranga y'u Rwanda yafatiwe iwe no kuri mobile money. Nateze amatwi ibivugwa na Murangira Thierry avuga yuko aya bantu atangaje ari gitonyanga ngo hari amafaranga menshi ngo ari ku makonte ngo bazatubwira nyine ayo mafaranga yariyo. Ariko ikintu cyatumye n'iyi nkuru nyigana kugira ngo twiganireho abanyarwanda kazi shiti zaraditahuka ni ukugira ngo duhane ibitekerezo tuganire kuri kino kibazo. Iki kibazo ntabwo ari ubwa mbere nyumvise nkanjye kuko nsanzwe nzi neza ko mu Rwanda hari itegeko ryatowe rikumira buri munyapolitiki buri shyaka rya politiki rikorera ku butaka bw'u Rwanda kuba ryabona impano cyangwa amafaranga avuye hanze. Ishyaka ryemerewe ni ishyaka rya terorisme riyobowe na Kagame umuteroriste rukumbi mu Rwanda kuko ni we wenyine wemerewe gufata amafaranga aho avuye iyo yaka amafaranga intore ze zikayamuha iyo yaka amafaranga abiyise diaspora bakayamuha ariko nkuko tubizi nta diaspora ihari hari intore n'impunzi. Icyo kintu ngo ndagira mu cyumbe ko nta diaspora dufite hano u Rwanda nicyo kitagira diaspora u Rwanda rufite intore rukagira n'impunzi ni nayo mpamvu muzasanga buri gihe abanyarwanda badahurira hamwe ngo baganire badakorera hamwe ngo bagenderane hamwe bitewe n'uko FPR yacemo abanyarwanda ibice. Amafaranga rero aregwa Karasira baravuga ko yavuye mu bagizi ba nabi mu gihe amafaranga Kagame wakura mu cyitwa diaspora babyita kubaka u Rwanda no guteza imbere u Rwanda. Harya utandukanye ute impano? Ese ubu ngubu nanjye ntanze amafaranga nka ya Kagame yavuga yuko amafaranga amuhaye ari gusengera u Rwanda, ubu ntanze amafaranga yavuga ko ari ayo kugura amagrenade cyangwa gusengera u Rwanda. So biratunguranye kumva rero bavuga ngo amafaranga abantu bakarasira ngo ava mu bagizi ba nabi barwanya ubutegetsi. Nari nanavuze ubu bazavuga ko ari ayo kugura amagrenade cyangwa guhungabanyira intwaro ya Kagame. Ntabwo byantunguye, nta nubwo bitunguranye, ahubwo biteye ikibazo ku ruhande rumwe kumva leta ishinja Karasira Aimable ndetse ikabigira n'icyaha ivuga yuko inkunga ahabwa ari amafaranga ava mu bagizi ba nabi. Urumva rero ni ikibazo gikomeye cyane dukwiye kuganiraho kandi tukabiganiraho kugira ngo twungurane ibitekerezo ko n'ubu ngubu hari n'andi mafaranga arimo gukusanywa, hari andi mafaranga abantu barimo gukora fundraising kugira ngo abe yamufasha ngo kubona umunyamategeko. Comrade Demetre Rusagara, amafaranga Karasira yabonye mu gihe yari amaze kwirukanwa kuri campus, umuntu wakoze GoFundMe ndamuzi cyangwa aranazwi biragaragara ari mu mahanga aba mu Bwongereza sibanga kuko ni Republic, n'ubu hari indi GoFundMe irimo gukorwa magingo aya irazwi urimo kwikora irazwi, hari GoFundMe ya Idama irazwi, wanazijya ukabona amazina y'abantu bitwa ko barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ibyo sibanga cyangwa amazina ukayabonaho. Ndumva atari igitangaza ko amazina ashobora no gusa hakaba n'umuntu wakwitwa ko yitwa Theophile Habarimana kandi ari umuntu warihimbye ko nta verification yo kumenya umwirondoro yewe na Yvonne de Monet yatanzeho na Businyesha ko yari yatanzeho kuko abantu bakoresha amazina bitewe n'uko babyumva. Icyo si ikibazo mfite gusa, ikibazo mfite ni uguhimba icyaha cy'uko ayo mafaranga abayaguhaye barwanya ubutegetsi kandi ngenda abanicaye aha ngaha ndakeka n'amazina yitwa Kagame Paul nayo yaba ariho. Wambwira ko ute izina ryitwa Kagame Paul yatanze amafaranga niba ari Paul ari Paul Sekibi uyogoje akarere cyangwa undi muntu witwa Paul Kagame w'impunzi cyangwa uri muri diaspora? So kuvuga rero ngo barashingira ko ngo bafite urutonde rw'abantu batanze amafaranga, iyo ni database ya GoFundMe y'umuntu wicara anga akita amazina ati barimo mbazi akita amazina ashate kugira ngo atange amafaranga nakubiye ko harimo abitwa ba Paul niba mbyibuka harimo abitwa ba Evode Uwizeyimana wabonamo ba Edouard Bamporiki n'abandi bose barimo ariko kubishingiraho ukavuga yuko ari byemenyetso ufite ko ayo mafaranga yatanzwe n'abantu barwanya ubutegetsi bagamije kugira nabi iriya leta mba numva yuko nta kintu kirimo gikomeye ahubwo harimo ubuginga bikwereka ko twagushije ishyano Kagame yakira amafaranga bikitwa ko ari diaspora yo kubaka u Rwanda ariko umuntu yafashwe bati ni amafaranga kugira nabi ubutegetsi nkuko navuga rero mu itegeko ry'ibyaha byambukiranya imipaka banavugamo ntabwo mbifite imyanya ngo nzabigarukaho bavuga yuko bafite amategeko ahana umutwe wa politike cyangwa umuntu ku giti cye wakira amafaranga ntayadeklare kandi ayo mafaranga ntagaragaze aho yavuye n'icyo yaje gukora mu gihugu cy'u Rwanda
icyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo cyaje kiyongera ku bindi bishingiye ku iperereza aho uyu Karasira yasanganywe mu nzu amadolari 10,981 amayero 520 miliyoni 3,142 by'amanyarwanda ndetse no kuri mobile money akaba yarasanze afite miliyoni 10 iki cyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo akaba ari icyaha kije n'icya kane kiyongera guhakana guha ishingiro jenoside yakorewe abatutsi icyaha cyo gukurura amacakubiri ibyo bikaba ari ibyaha bine bigize dosiye ya Karasira
none se kuba Karasira afite umutungo w'amafaranga angana atyo akaba avuga ko yayahawe hari ikimubuza kugira impano ahabwa n'abamukunda
ahangaha ntabwo turatandukanya ibintu turatandukanya impano no guhabwa amafaranga kugira ngo ukore icyaha runaka iperereza ry'ibanze RIB yakoze rigaragaza neza ko amwe muri aya mafaranga Karasira ayahabwa n'abantu baba hanze y'u Rwanda aba bantu akaba ari abantu bazwi barwanya leta y'u Rwanda bazwiho ndetse ibikorwa byo gupfobya guhakana jenoside yakorewe abatutsi gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside bagamije gukurura amacakubiri mu banyarwanda abo bantu rero bakoresha amafaranga bafite bakayaha abantu nka Karasira n'abandi kugira ngo babavugire ibyo bashaka ko bavuga bigamije guteranya gukurura imvururu banyarwanda ndetse no kuvuga amagambo nk'ariya akoze ibyaha akurikiranyeho ayo rero ni amafaranga akomoka ku cyaha
murashaka kuvuga ko ayo mafaranga yahawe hari icyaha yakoresheje cyo guhungabanya se umutekano w'igihugu
amafaranga yahawe kugira ngo akore ibyaha bimwe muri bakurikiranwa guhakana no guha ishingiro jenoside ndetse icyaha cyo gukurura amacakubiri ayo ibyo ni bimwe mu byaha akurikiranyweho bituruka kuri ayo mafaranga agenda ahabwa akajya akoresha imbuga nkoranyambaga kugira ngo akore ibyaha nk'ibyo ngibyo
none se hari icyemezo mufite cyerekana ko ayo mafaranga koko ari impano kubera ko Karasira yari umukozi yarakoraga afite uburenganzira bwo kuba yarabitse amafaranga ku buryo mushobora kuba mwaramusanganye amafaranga nawe yibikiye
iperereza riragaragaza aho amafaranga amwe muri ayo ko aturuka kuri abo bantu nk'uko nabisobanuye ndetse iri tegeko ry'ubwaryo riravuga ati umuntu wese udashobora gusobanura inkomoko y'umutungo afite ugereranyije n'ibyo yinjiza byemewe n'amategeko aba akoze icyaha iyi ni ingingo ya 9 y'itegeko ryerekeye kurwanya ruswa aha rero ikindi ni uko ndetse usibye nariya twavuze hari n'andi menshi ari mu madovize atandukanye ari mu mabanki ku makonti atandukanye mu mabanki atandukanye tutari butangaze umubare wabyo kubera impamvu z'iperereza nayo arahari ayo ngayo
ku buryo nta burenganzira se afite bwo guhabwa impano iyi n'iyi
ntabwo twavuze ko adafite uburenganzira umuntu wese aba afite uburenganzira bwo guhabwa impano ariko igihe cyose ku mpamvu z'iperereza wasabwa kugaragaza inkomoko y'ayo mafaranga urayigaragaza ariko iyo utabashije rero kugaragaza inkomoko y'amafaranga ibyo biba bigize icyaha nk'uko iriya ngingo ibisobanura umuntu wese udashobora gusobanura inkomoko y'umutungo afite ugereranyije n'ibyo yinjiza byemewe n'amategeko abakozi cyaha.
None se mu gihe ari impano, guhana impano hagati y'umuntu n'undi, hari itegeko aho mu Rwanda rivuga ko bagomba kugirana inyandiko, bagomba kugirana amasezerano?
Venus, turakoze cyane. Turatandukanya impano. Uwe rero ntabwo ari impano yahawe, n'amafaranga ahabwa kugira ngo akore ibyaha nkabiri yanavuze hejuru, ntabwo ari impano rero. Gusa buri muntu wese afite uburenganzira bwo guhabwa impano, nta kibazo kirimo. Ariko rero guhabwa amafaranga kugira ngo ukore ibyaha runaka, ibyo ni by'itegeko rivuga kandi bihana.
Hari icyaha mu murega nyirizina ku buryo mwashatse ibimenyetso mukabona ko ayo mafaranga mwabonyiwe yakoreshejwe icyo cyaha, noneho mukifuza kumenya inkomoko yayo?
Janusse, iyi iperereza rikorwa ntabwo wirimita ngo ndashaka ibi bimenyetso cyangwa ndashaka biriya. Ushaka ibimenyetso mu buryo bwemewe n'amategeko, mu buryo ubwo ari bwo bwose bugaragaza icyaha uburyo yagikoze. Uriya mugabo rero Karasira yakoze biriya byaha navuze byo guhakana no guha ishingiro jenoside, ndetse no gukurura n'iki cyaha cyo gukurura amacakubiri. Iki rero kiyongereyeho ni icyavuye muri process y'iperereza. Iperereza rero ryagaragaje ko hari n'amafaranga ayo twavuze menshi adafite ibisobanuro byayo, atabasha gusobanura aho akomoka. Illicit enrichment mu rurimi rw'Icyongereza.
Karasira yarafashwe, arafungwa mu gihe mwari muzi ko afite uburwayi, kandi ko akeneye icyamususurutsa kurusha icyamuhahamura ari muri gereza. Abayeho ate, mbese aravurwa?
Kuvurwa ni uburenganzira bwe, aravurwa, yitabwaho, Karasira ameze neza, arivuza indwara n'ubundi yarasanzwe yivuza, nta kibazo cy'ubuzima kidasanzwe afite, ari kwitabwaho n'abaganga, uburenganzira bwe burubahirizwa.
Twamenye ko afite umwunganira mu mategeko ariwe Maitre Gatera Gashabana, mbese yaba afite uburenganzira busesuye bwo kumubona igihe amushakiye?
Rwose umwunganizi we afite ubwo burenganzira igihe ashakiye, barabonana, nta kibazo.
Karasira ko atagira pasiporo, urupapuro rw'inzira rushobora gutuma ajya hanze, ko adashobora gucika ngo ave mu gihugu, kuki mutamubaza ari hanze?
Ingingo ya 66 y'itegeko ryerekeye imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha ivuga ihame n'uko ukekwa icyaha akurikiranwa adafunze, ariko hari exceptions ziteganywa n'itegeko. Izo exceptions rero niyo hari impamvu zikomeye zituma akekwaho icyaha amategeko ahanisha nibura igihano cy'igifungo cy'imyaka 2. Karasira rero ibyaha aregwa byose ibyinshi bihanishwa n'igifungo cy'imyaka iri hejuru y'ibiri. Ikindi cya kabiri, iyo iryo fungwa ari bwo buryo bwonyine bwo gutuma icyaha gihagarara cyangwa se kitongera gusubirwamo, iyo nayo ni exception ishobora gushingirwaho iyo hari impungenge ko yatoroka ubutabera. Rero zimwe muri izo nizo zashingiweho kugira ngo akurikiranwe afunzwe.
None azagezwa ryari imbere y'ubushinjacyaha?
Dosiye ya Karasira irashyikirizwa ubushinjacyaha kuri wa mbere tariki 7 z'ukwa gatandatu.
Thierry Murangira, umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda, ndagushimiye cyane kubwa aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane Venuste.
Aditavuka Ijwi ry'Abanyarwanda, tugeze kuri ingingo rero ya Karasira Aimable. Ntabwo ndi buvuge byinshi, nabivuze muri introduction y'ingingo. Za GoFundMe zirahari n'ubu zirakorwa n'abanyarwanda ba supporting abaturage mu gihugu. Ese bigira icyaha ryari? Harya ubwo ni ukubera ngo amazina yacu ngo ariho agaragaraho? Agira arasobanura ibintu ati icyaha gihinduka icyaha iyo amazina y'abatanga ayo mafaranga barwanya leta. Noneho se nuvuze ko aya mafaranga Karasira ahabwa atambutse ibitekerezo by'abantu barwanya leta? Harya ubwo ndi kuri radiyo hakagira umuntu ukora donation kuri radiyo itahuka? Badewe turanayikeneye, mutere inkunga ko hari ibibazo wamugane umuntu ahura nabyo. Inkunga yanyu turayikeneye, reka byibutse rwose. Noneho Kigali izavuga iti ibitekerezo bya Serije bituruka mu batanga inkunga kuri radiyo itavuka? harya nirya ari umuntu utanga inkunga ahura n'igitekerezo cyutambutse ubutumwa ibitekerezo mfite kuri radio bihurira hehe n'abantu batanga inkunga kuri radio reka twifashe umunyamategeko Metre Rusagara komande Metre Rusagara ibintu cyeri murangira vuga ngaha biragoye cyane kugira ngo tubyemere shakuba amafaranga ntagamije ikibi wowe ugakora ikibi none bikitwa yuko ikibi wakoze ari motivasiyo y'amafaranga naguhaye Kagame ahabwa amafaranga n'abantu muri diaspora bari bateraniye muri Washington muri iki cyumweru bavuze ko ngo bashora imari mu Rwanda kohereza amafaranga mu gihugu n'ibindi n'ibindi ko Kagame aregisa abanyarwanda ko yica abanyarwanda ko amaze kwica mukuru ntwari ese icyaha nicyo baha amafaranga Kagame ko abaturage basenyerwa ko baburirwa irengero ko bishwa n'inzara icyaha n'abanyarwanda bashora amafaranga mu Rwanda ngo bafashe bene wabo cyangwa bafashe Kagame ni ryari amafaranga umuntu yoherereza undi ahinduka impamvu yo gukora ikibi kandi bitari muri kontra mwasezeranye ese hari amasezerano ahari hagati y'abantu batari mwo kagaratira nibyo agomba kuvuga bimuturutsemo murangira tubwira yuko ibyo karasira avuga bibyara icyaha kuko aterwa inkunga n'abo bantu hanze Maitre Ignace Rusagara iyi ngingo ndumva wayidufashaho niba munyumva ijambo ni ryanyu Maitre Rusagara ntabwo tukumva ushaka kuri kuri mute nanone pardon mikoro yari ifunze ubu none turakumva nafe irafunguye pardon
yewe urakoze komwede nakubwiraga ko kimwe n'andi makinamico yose tumenyereye aba mu Rwanda cyane cyane mu byerekeranye n'imanza za nyirarureshwa ziba zigamije kwikiza abantu akarasira nabiriya rero biri muri urwo rwego biriya biri muri urwo rwego ubwo rero nimunabona bya bindi twaje dusobanura bya Magnitsky Act ni nk'ibyo byose ufata umuntu umuhora ubusa umuhora ibitekerezo byo ukagenda ukamujugunya muri gereza ukajya kumukora ibikorwa by'icwa rubozo biriya rero nibyo ubona uyu munsi u Rwanda rurimo ruhura nabyo bitandukanye ariko tugarutse ku cyo cya Karasira icya mbere icyaha bavuga ko bamurega icyaha cyo kunanirwa cyo kutagaragaza inkomoko y'umutungo ubwo ni ukutagaragaza aho amafaranga akomoka icyo ni cyo cya mbere ariko nanone ugasanga mu by'ukuri amategeko yabo Serge arakocamye kuko nta gushobora kubwira umuntu ngo mpe ibimenyetso bigaragaza ko utakoze icyaha ahubwo wowe ukeka ko umuntu yakoze icyaha wowe urega umuntu ko yakoze icyaha runaka ugomba kugaragaza ibimenyetso byabyo by'ibyo uvuga Karasira rero akaba uyu munsi atari akwiye kuba abazwa ati amafaranga akomoka he ahubwo mwebwe bariya bamurega nibo bakaba bagaragaza ati Karasira afite amafaranga yibye dore umuntu ureklama ko yibwe amafaranga n'uyu Karasira yibye gutya Karasira yabonye gutya ibyo byose ntabwo bashobora kubigaragaza ariko ikintu nyine mbabwire ni uko icya mbere ni uko bino bintu bisa n'ibirimo imitego icya mbere ntabwo tuzi ibintu Karasira ubu ngubu arimo gusubiza mu nzego hariya bamufite ntabwo tuzi ibintu arimo avuga kuri aya mafaranga ku bijyanye uburyo arimo we abisubiza kuko hari aho ku ruhande rumwe bigaragara nk'aho Karasira ashobora kuba yarakorewe iyicarubozo noneho bakamwemeza ko ashobora kuba yemera ko bari abantu bamuhaga amafaranga ngo akore ibyaha Karasira we ubwe akabyivugira gutyo ariko bitabaye ibyo
bikaba ari amafaranga Karasira yahawe gusa n'abantu bo muri diaspora kuba wayahuramo icyaha kuba wakwemeza ko ari amafaranga yahawe kugira ngo hakorwe ibyaha biragoranye impamvu mvuga ko bigoranye nuko ziriya mpano Karasira zihabwa byari ibintu biri muri domain muri public domain nta banga ririmo nicyo nshaka kuvuga nta amafaranga yatanzwe ku mugaragaro kandi atangwa mu rwego rwo gutabara umuntu ko Kagame yari amaze kumurya amaze gutegeka ko ava mu kazi abantu baramufasha miliyoni zaragwiraga zabaga esheshatu n'iyo abantu bakomeza bakurikirana hari rero bamuhaga amafaranga kuba hari abantu bamuhaga amafaranga biciye muri izo za GoFundMe muri rusange n'andi yacaga ahandi ntabwo uyu munsi bakwiye kubaza Karasira inkomoko y'ayo mafaranga ni iyihe ngo nibaranza banagereke ko ayo mafaranga ngo yazakoreshwa ibyaha ntabwo ari byo amafaranga yose abantu bohereza mu Rwanda bica muri BNR kandi ndabizi ko hari maneko baba bafite muri BNR ushinzwe ibyo bintu wotoriza n'izo transaction ayo mafaranga rero niba biri byo koko barayasanganye Karasira njye sinanabyemera kugeza uyu sinamenya niba ari byo cyangwa atari byo ariko babaye barayamusanganye ni amafaranga afite inkomoko izwi kuko yinjiraga muri konti ya Karasira barayibonaga ko yinjiyemo kuko nibo bashinzwe nibo bemera izo transaction ko zibaho so ntabwo ari ibintu rero bakwirwa bajya kubaza Karasira nabo ubwabo babyishakira ikintu cya kabiri tatu kinatangaje ni ukwibaza
komerede rusagara utarageraho kukuvuza ikintu cy'uko nabo babikora ariko nanone kugira ngo babikore kuko ngendagaruka kuri GoFundMe yakoze muri public domain ibyo bindi bakora mu gihugu simpari cyangwa muri BNR simbizi ko nibo bakontrola BNR ariko niba tuzi neza ko hari nka GoFundMe ya Karasira Aimable n'ubu tuganira ngiriho ndimo ndareba hariho nka Tom Ndahiro aka Peter Maheru watanze amayero 366 hariho Paul Kagame watanze 366 hariho n'abandi Radi Nkingi yatanze 2200 ngahe n'ibindi iyi ni muri public domain GoFundMe ntabwo ari y'u Rwanda nta nayure n'u Rwanda aya mafaranga ari muri public domain ngo twese turimo kuyabona cyangwa n'aya mazina mvuga ababasha kuba atari na ba nyirabo amazina turimo kubona atari yo Tom Mahero na ba Kagame n'abandi bikaba ari abantu babikoreye kugira ngo gusa bagaragaze ko nabo barimo gutanga amafaranga ariko aya mafaranga yabamugera aho ati nicyo kibazo wenda nanjye nagira ngo ubaze aho ngaho uko ubitekereza kuko urambwira ati nabo babimukorera kugira ngo byinjire muri konti none ariko banabikora bamacinga iyi GoFundMe iri muri public kugira ngo banavuge n'aya mafaranga ashobora kuba akiri ahangaha by the way aya idamanye ndakeka kiri wowe hari nayo njya abona gihari ariko bakamacinga yinjiramo banayakuramo kugira ngo bamukoreshe icyaha kandi n'aya mafaranga ataramugezeho niba ariko nabyumvaga metero rusagara
wakoze ibyo bintu kugira umuntu abe yagira icyo abivugaho ni uko byibura kugeza uyu munsi twakumva n'ibyo Karasira avuga kugeza twabyumva ryari twabyumva igihe Karasira azaba ari mu rukiko byibura aburana ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo nibwo bizagaragara neza imikino barimo gukina ariko ngewe icyo nagerageje gushimangira nagushimangira nkubwira ko inkomoko y'amafaranga bo barayizi neza niba barayamusanganye niba afunze bakagira ukuntu bagenda babirundamo nkiwe kumusaka mu rugo ho bashobora kuba bayatwara ibyo ni ibisanzwe kuko bajya no kugusaka imbunda aribo bayizanye cyangwa gerenade ni ibisanzwe ibyo birashoboka ariko nanone akabona ikindi kintu ko Karasira bashobora kumwemeza ibyo bintu ari ayo bamushyiriyeho hari n'ibyo nibyo bagiyanye mu rugo bakavuga ngo niho babikuye byose bakavuga ati we emera emera uri bafite kubera iyicarubozo n'ibindi bitandukanye ibyo rero abantu babyitega ariko twaba twitonze kugira tubivuga noneho tukazumva karasira mu rukiko byibura uko agenda yisobanura kuri ibi bintu gusa nyine nkavuga niba ari ya mafaranga yahawe karasira ntabwo bakwiye kumaza inkomoko yabo kuko yari yahawe ko bari bamaze kumurya abanyarwanda baramutabara nicyo cya mbere icya kabiri bikwigiza nkana babaza inkomoko y'ayo mafaranga kubera ko uko yinjira amwinjiraho baba babireba barabikurikirana sisiteme z'amafaranga barazikurikira iyo bagombye kuba babizi none ni na ngombwa nako barabizi noneho icya nyuma kindi nakubwiraga aho ngaho ni uko abo bantu batangaje utinyuka ukavuga ngo amafaranga bayamuhaga kugira ngo akore ibyaha ubu se ko ntekereza ko na YouTube hari udufaranga ngira ngo yajyaga ihakarasira ko twaba tungana kose ubu na YouTube nayo igiye mu barwanya leta ubu nayo barayifunga nayo ibitanga amafaranga ukarasira akora ibyaha n'abantu rero bari abantu baba barimo bashaka uburyo bwo kugira nabi bakagenda babisiga amasura meza naho ubundi nta cyaha kiri muri biriya nta cyaha karasira yagize akora kereka niba barashakaga kubona abakodeshezi bamwirukana buri cyarya buramera nabi niba ari ibyo bashakaga bakaba bamurega icyaha cy'uko atigeze yandagara mu gihe bari bafashe icyemezo cyo kumwandagaza icyo cyo wenda cyanumvikana iyi nubwo cyaba kitari mu mategeko bashaka ukuntu bagishyiramo vuba na vuba Kagame agasinya ko ari itegeko naho ibindi byose byo ni ibintu by'ibipapirano Serije nkaba numva ari ikintu navuga urakoze
urakoze cyane Comrade Maitre Nyansi Rusagara Comrade Theo navazaga nyine mugenzi wacu umunyamategeko uko abibona navugaga ku mategeko akumira nyine amafaranga ava hanze twari no ku mitwe ya politiki mwibuka ko umuntu witwa Frank Habineza yamye acarenjinga ariya tegeko avuga ati gukumirwa kwakira inkunga ivuye hanze muzi neza ko ririya shyaka rye rya Green Party cyangwa ishyaka rigendera ku bidukikije rinashingwa rifite abasponsoro baryo bari mu bihugu bya Scandinavia cyangwa muri za Suwede n'andi uriya mugabo rero yarizeye inkunga nyinshi y'abanyamahanga cyane cyane ko ari bemera ibintu bya Go Green cyangwa bigendera ku bintu by'ibidukikije yacarenje rero yateye kubera ko amafaranga bamwemereraga kumuha FPR itayemeraga ko yinjira ni ibintu nakurikiye kandi bikomeje kuba binari RDB ubundi n'ibikontorora kugira ngo irebe ingano y'amafaranga yinjiye mu gihugu hari ubinyandikiye ahangaha rwose tukiganira ahangaha aravuga ati ibyo ni ibintu ubundi bikontororwa ni RGB ntabwo ari RDB RGB ati n'ibikontorora ati ibyo biri mu nshingano za RGB niyo imenyesha impano zahawe imiryango itegamiye kuri leta no mu mashyaka byose bikorera imbere mu gihugu so wakwibaza uti murangira tiyemi navuga we icyaha barakibonye kuko bavuga bati izina kanaka ntibavuga rimwe n'ubutegetsi nuvuga ko ibyo ukora bituruka ku ibitekerezo byawe bituruka ku ngano y'amafaranga uhabwa aha niho nabonye ikibazo gikomeye cyane noneho nkajya ku cyo bita rero ibuka numvise Naftali muri ibuka bamubaza bati karasiraho ntabwo ukeka yuko mwamurangaranye ku bibazo by'uburwayi aterekada ashimangira ko karasira ibyo akora bizi bituruka mu ndamu bivuga ko yasanze gukora ibingibi ariyo mahaho yitandukanya ngo n'ukuri kuba ari umurescape namwumvise kuri radiyo Rwanda numva biteye agahinda kumva ariko bavuga bati bamubaza bati ariko ntabwo mubona ko wenda haba ari abarescape baba bafite ikibazo cy'ihungabana mugomba no kureba kwegera bamuha urugero nyine atirekada ati ibyo bakora abana barescape babiterwa n'indamu n'amaco y'inda kuvuga ibintu by'abarwanya ubutegetsi kugira ngo bumve yuko babona amaramuko niba uzi ko ibintu bifite risike ya kujira ingaruka kubera icyo bivuga ukabivugira mu Rwanda uko bifite risiki nabyo ndabikarikira ngaha nkabyibaza nibo nziko ibintu navuga byamfungisha cyangwa byantera ikibazo muribuka bakavuga ngo biterwa n'amacoyinda amacoyinda yahayisha cyo sinzi ikinyarwanda cyari cyumvikana amacoyinda yagukoresha amakosa kugira ngo uhahe kabiri gatatu ejo birangire ucira imyaka 30 mu gihome jamari ryanye
murakoze bwana Serge abo bategetsi cyangwa abo bacancuru ba Kagame bombi ibyo bavuga barisenye bamurangira yaba n'ubungubu wayibuka icya mbere turibaza Karasira ni iki Karasira ntabwo ari umuntu wahitaga ibijumo no kwandika Karasira ntiyari umushomeri ku buryo yaca inshuro ngo ni amacuyinda Karasira ni umucikacumi barabyemera leta ya Kagame ivuga ko ari jenoside ifite inshingano zo kumurengera no gutuma abaho Karasira yarigize icyo kandi yiga ibintu byiza bya IT bya Mutunga icyo ni cyerekana ko atakagombye kuba yakora amacuyinda Karasira yari afite akazi ntabwo ko ari on the top kuba professeur muri université nuko uba uri umuntu ugaragara ntabwo rero ari amacu y'inda abo niba niba ari ndi umugabo mwavuga sinjya amenya mumenya ngo
Karasira wo muri ibuka
abo bantu bagiye banza kwibaza akabimbere yo kujya kwirirwa bashyira imyutsi hariya imbere y'abanyarwanda akabanza kwibaza umuntu kuvugaho n'uyu akanareba ni Karasira mu nshingano ze yagombye kuba aprotecting umuntu nk'uwo mucikacumi washoboye kwiga akageraho ajya kuba professeur muri université bakamubungabunga niba se baramugize ku muhanda bakamukora ibyo yifuza ko apfa nabi ari wo byateye isoni akoreka nka byo njye kubimurangira muri itegeko nshinga ryabo bavuga ko umutungo w'umuntu ari ntavogire iyo binjira mu rugo rw'umuntu bagaterura amafaranga nk'ayo ngayo kandi batagomba kubaho ko ari umutungo we bumva batarengera amategeko tuve kuri ibyo rero uwo mutungo waturuka itegeko ryabajeho cyane ariko ni ikintu cyoroshye Karasira yabaye porofeseri muri bibiri imyaka irenga cumi yarahembwaga kuki atazigama kuki atazigama ngo abe yatunga ayo mafaranga icya kabiri komure Dimitri Rusagara ni Karasira yari umuyutuba agomba gukora amafaranga yabonaga kuri yutube barabizi ko iyo leta yabizi ko ibyo bihari icyagarutse abana cyo batinzeho bavuga ko bafiteho impungenge cyabamo amanyanga cyabamo ukuri ayo mafaranga yageze kuri GoFundMe ni ibintu byakozwe on public yes wakoze mu mazina ko harimo n'ayitwa batumirero n'abandi ayo mafaranga yo bavuga ngo ntibazi inkomoko yayo harabaye GoFundMe bakavuga ngo ntibazi amafaranga yaturutse rero nibyo ni ibinyoma ariko igitekerezo cyane ni ukuvuga ngo ayo mafaranga yabagamije gukoreshwa mu bugizi bwa nabi mu guhungabanya umutekano se bwana Serge amafaranga ayo mafaranga bafashe yanditse inyuma asobanura ngo amafaranga azakora iki n'iki kuki akantu kose sazigurutse inyoni igurutse bumva kujya guhungabanya umutekano w'igihugu aba bantu barangije guta umutwe niba ari n'ubwoba niba ari n'iki ntacyo iki kibatera ubwoba ikindi gitekereje Kagame wa mugani wa amafaranga bivuzeho bakayamurunze yarangiza akanabaseka umuntu wajya banamaza n'icyo yakoresheje bayamuha akakoresha mu kwica abantu ariko akabwira ati nta n'ubwo ati n'abantu bajya banambaza aho nayashyize icyo yakoresheje igisoza kuri byose Rwanda Serge urabona ko leta iriho mu Rwanda ari leta ikontorora n'umwuka umuntu ahumeka hari ibintu bitatu bikomeye bakoze uko bashoboye batoragura agafaranga kari mu baturage ku buryo nta muturage ufite agafaranga ku mufuka rero ayo mafaranga niyo Karasira yari afite yekako ari n'ikinyoma byabatunga ko bazi ko amafaranga yose acungwa na RPF icyakazi wakoze ni ukubuza amajyo umuntu wese ushobora gutekereza ko yagira umutungo bakamuza uburyo iyo batamufiteho control. Icyagatatu ni ugukenesha uwo ari we wese utekereza cyangwa umutungo kugira ngo adashobora kuba yagira imbaraga cyangwa ijambo cyangwa akagira abantu bamwumva. Ibyo rero byose biri muri policies za FPR zo gufata abanyarwanda bose ikabashyira ahantu mu icupa ikabakontorora nawe utera hejuru. Twijya kure icyo kazi twese turakizi ni ikintu gisobanutse nakwirwa tubaza hirya no hino. Nanjye mvuge nk'uko umwari Diane yize kubivuga nibatobore bashyire hanze bavuge bati duhangane ikibazo uko kimeze uyu mugabo yavuze ibibazo bihari reka twicare tubyige tubikemure ariko ubwenge ntabwo bafite bazi ko gufata uvuze bakamumena agahanga bagashyira muri gereza bagatoteza bizakemura ibibazo reka da ari murangira ari umuntu wayibuka ari shebuja Kagame bagombye kureba uko evolution ya situation haba mu gihugu imbere haba hanze kubatavuga rumwe nabo kubifuta ku byahinduka uko igenda itera imbere nibicare bibaze bareba ibibazo biteze ibibazo byose abanyarwanda barega aho gatsiko babikemure bagifite umwanya niba bafite ubwo bushobozi njye nkeka ko ntabwo bafite kuko bafite babikora kugira ngo bagire umutuzo ariko rero niba batabishoboye nibemere bashyira wa mugani agapira hasi wa mugani wa barafinda hanyuma abantu babereke ko ibintu byakosoka. Isezi nkeka ko bimaze kuba kugira aho bigira abantu aho birwa baniga bafunga babuza abantu kuvuga hari barimo bararenga n'imipaka bagashaka kujyana iryo fata agapfukamunwa kabo hanze y'igihugu bashaka kuimpoza amategeko mu bindi bihugu wenda tutavugaho utaha ariko iriya leta yarangiye kugaragara ibyo birwaho mu amategeko bashushanya bajya ku maradiyo ni ukwihamenyera amenyo y'abatezi bagombye kurekera kuko barazi umujura ni umujura iyo atambutse nubwo atarakora yaje ni umujura iyo ari umurozi bakabikora umurozi yaje ku gasozi bavana abana mu nzira ngiyo FPR nta gisobanuro na kimwe ifite ku ifungo rya Karasira nta gisobanuro na kimwe ifite ku ifungo rya Idamange nta gisobanuro na kimwe ifite ku irigiswa ry'abantu ba Bahati n'abandi bose nta gisobanuro na kimwe ifite ku ishingwa rya bose y'abagenzi. Rero amazi yaje kurega inkombe bwana Serge niwe icyo nakongeraho urakoze
cyane comrade Theo Habarimana iminota iraturangiranye murumva batangiye kubwira yuko igihe cyo gusoza kirangiye. Anyway ndakeka ingingo zose dufite twa tuzinazivuzeho ni ingiyi ya nyuma dufite kuri uyu mugoroba ubwo rero tuzabigaruka wenda n'ejo. GoFundMe ya mbere yandi bavuga ni ndabona yari abantu baratanze 900,000 amayero 993 ubwo wenda ubwo aravuga ngo barayi monitoringa ni ya yindi ya mbere nyine akimara kumwirukana imaze hafi amezi yabaye created cyangwa yahimbwe tariki ya 14 z'ukwa munani umwaka 2020 ikorwa na Peter Mutabaruka umwana wa Pasteur Mutabaruka ugenda niyo bita umwana w'urwanya ubutegetsi ari kumwe na Patrick Abamenshi ndetse na iza Isabane Chastel ndakeka ariko babyita iyo niyo numva wenda bavuga imayero uko angana kose ko bavuze ko ari nk'amayero 10,000 ngo anyway nuko abantu banyandikaga bati iyo GoFundMe yavugaga iki iyo yararangiye barayikunda ariko hari indi urumva rero iza GoFundMe nizo wenda bavuga ya mbere yarafunzwe ariko abantu baratanze 993 by'amayero indi nageze mu 9,600 magingo aya buriya no mu kibazo cya Idamange muzayibona bazavuga bati aha motivasiyo ntabari hanze batari gofundimi ayidambanje n'ibindi n'ibindi. So banyarwanda banyarwanda kazi rero nshuti zaraditahuka murabona yuko tetsu duhagaye nabwo n'ubutegetsi bushikora amanyanga wa mugani ndemera ngo nabira karatire apa Rusagara yavuze hari n'abanyandikiye bati uyu yagize ati reka ndebe ubutumwa bwe aravuga ati ko dema yahaga karatire amafaranga rimwe na rimwe ngo avuge neza igihugu kuri cano ye ubwo babyibagiwe karatire wenyine yarabyivugiye ngo igihe yarabyivugiye ngo igihe akoze ikiganiro dema yishaka idashaka ntabwo ari karatire original ntabwo mbizi ariko ubwo birababaje ngo igihe akoze ikiganiro dema idashaka ntabwo ari karatire original ordinary cyangwa original. Urumva rero uyu muntu arambwira ati na demayi yarabyivugiye ati na demayi yamuhaga amafaranga kugira ngo abe yakora ibiganiro bivuga neza leta cyangwa birwanya batavuga muri ubutegetsi. Ndabona abantu benshi mubyandikaho ku matelevizi ntabwo ndibona umwanya wo kuzigaruka rwose kuko iki ni ikibazo cy'urucabana. Namwe mwibaze ukuntu umuntu agiye kuregwa icyaha ngo cy'impano cyangwa amafaranga yakira. Hari uwavuze ati Serge ndakeka yuko basanga icyaha cyo gupfobya jenoside kidafata noneho bakaba bashaka icyaha cy'uko yabaterwa inkunga n'abarwanya ubutegetsi. Erega na Kagame mbabwira ahangaha nanjye namuha amafaranga nandikaho Serge ndayize nayamuha rwose ariko se bizavuga yuko noneho twagiye mu mujyi umwe mberetse ko Tom Ndahiro amuha amafaranga Karasira mberetse Paul Kagame amuha amafaranga Karasira bivuze se ko bari mu mujyi umwe? Oya, amazina hano kuri GoFundMe ntacyavuze. Wabona na Ivan Cyomara ariho, wabona Ange Kagame ariho, wabona Nyiramonga ariho, wabona umuntu wese yakushyira amazina ashaka ko nta verification nta ID basaba kugendera kuri database y'amazina. Rero ntacyo bivuze, ibyo birabika ko nyine n'abaswa wa mugani wa Charles Kambanda. Munyemere rero dusoreza ahangaha nshuti mwanamutse natwe raditabuka kuri mugoroba. Mbashimire Comrade Maitre Nyaturutagara na Comrade Theo Habarimana twavanye. Nshimire bagenzi bacu muri komite z'abanyamurenge twavanye mu bitekerezo mwanyandikiye. Bamwe bati seyabose byatunaniye turi mu makarito kandi koko biranakwiye. Bongera kunyibutsa bati Maitre Bukuru azashimura ku wa kane. Bakaba bashyira mu majwi rero umuntu witwa katwire kuri ubwo butumwa gatoya, barashyira mu majwi munyanganire ndebe ubutumwa nari nabusimbutse mu kanya ndebe ubutumwa nari kibeyano mbe nabasangiza. Aha, ndabona ntarimo kubona ariko nabwandikiye mu kanya. Hari ubutumwa nacyo kuri WhatsApp. Barashyira mu majwi Vesa Nyakarundi, baravuga bati Vesa Nyakarundi atuye umugabo ni wowe watanze Maitre Bukuru Ntwari bwa nyuma kugira ngo yicwe. Uwo rero nta wundi ni Vesa Nyakarundi. Ifoto banyorereje bambwira ko ngo niwe amakuru bafite ya nyuma agaragaza yuko Vesa Nyakarundi ari watanze Maitre Bukuru Ntwari. Bukuru nanone burya rero ni impanga uriya Bukuru aho iriya zina rituruka ni impanga, nuko afite umuvandimwe w'impanga bavutse ari impanga. Buriya rero niwe twakwita Gakuru, uriya undi gatoya murumuna we ndakeka ariwe witwa ubwo yitwaga Bukuru, ubwo niwe impanga nkuru afite muru umuvandimwe wundi w'impanga bavukiye rimwe. Uriya wenda yitwa gatoya simbizi, sizwo abanyamurenge baba barabyita ariko Bukuru izina Bukuru ni uko ari impanga yavukanye n'undi muvandimwe. Ibyo nabyo nabyumvise mu kiganiro ndagiranye n'abavandimwe. Munyemere rero dusorezanga Maitre Rusagara, niba tukiri kumwe amasegonda 30 tumwasigira abateze mu kiganiro niba buhari ijambo ryanyu.
Wakoze Comrade, nta byinshi tuvuga usibye kubwira abantu ko bagomba gutabarwa. Ndabizi ko kaga icyifuzo cyo gukomeza kubakandamiza, ariko bagomba gutabarwa. Ariko rero nanone nkaba ngira ngo mvuge nti uko bimeze uko ariko kose uko batabaga uko ariko kose abantu bakwiye kubigiramo uruhare abantu bakwiye kugiramo uruhare mu buryo umwe cyangwa ubundi tugafatanyiriza hamwe tukareba ko dutsinsura umwanzi w'abanyarwanda nkaba ngira ngo rero kuri uyu mugoroba nsezere abantu bacu bari badukurikiye n'abandi bazadukurikira ariko nanone nkomeza kwifatanya n'abanyamurenge bo bakomeje guhura n'akaga barimo bashyirwaho na Kagame urakoze cyane Serge nawe kandi ugire ijoro ryiza
urakoze cyane Comrade Dimitri Nyatsi Rusagara Theo Comrade Theo Habarimana nabwe ubutumwa tugira batatu bakiganiro
ya murakoze bwana Serge nani nasoza nshimira abaduteze amatwi nasaba ko abanyamurenge ko bakomeza kwirwanaho nk'uko babikora nasaba n'abandi ko bakomeza kubafasha gukotera inkunga ariko mesaje nyamukuru ubutumwa nyamukuru ni uguhamagarira buri munyarwanda wese ubona akarengane kari mu gihugu kuba yahaguruka akaza mu ruhando rwa revolution akadufasha inkunga ye turayikeneye inkunga ye y'ibitekerezo inkunga ye ya mikoro arakenewe uko yangana yo kose ariko biriya bibazo biri mu karere bikavaho kuko nta gihe bizahagarara mu gihe agatsiko kagifite ubuyobozi kazakomeza kayoboza abanyarwanda rero bwana Serge n'abatumwa mwese mukomeze mu gihe bihe byiza murakoze
urakoze cyane Comrade Theo Habarimana na Comrade Maitre Nyatsi Rusagara twabanye mu nyemerero nshuti mwarimu tuzana kuri radiyo ukaza utorozana kuri mugoroba ufite igitekerezo cyifuza kuri iki kiganiro wandikira radiyo itahuka aho waba uri hose ufite amakuru ushaka ko tuganira hari inkuru nibagiwe pardon mbabarire hari umudokteri w'umunyamurenge nawe watemaguwe mu ijoro ryo ku wa gatandatu cyangwa ku cyumweru uno mudokteri w'umunyamurenge nawe nibagiye kwicara kuri gahunda hari ababinyibukije bati Serge umudokteri watemaguwe ko ntacyo yabitubwiyeho reka tuzabiganireho ejo urumva baravuga metre mukuru batari kwari n'umudokteri wacu watemaguwe wavuraga mu Rwanda ubwo se umudokteri atemagurwa nande tuzabigaruka mu kiganiro cy'ejo sorry rwose mbabarire iyo nkuru nayibagiye kujya ku rutonde ariko reka mbivuge gutya ko uwamutemye nyine ni uwishe mukuru ubwo tuzabigaruka mu kiganiro cyacu cy'ejo kuwa gatatu tuzabigaruka birambuye mwakoze rero mwese twabanye mugire ijoro ryiza ku bagiye kuryama mugire umunsi mwiza ku barimo kubyuka ibiganiro bya gitwa bizakomeza ejo muri abantu b'agaciro kandi muhagarare gitwari muharanire impinduka mwumve yuko ntawe uzabohora ntawe uzabaho igihugu mwifuza usibye mwebwe mushobora kugiramo uruhare kandi hano kuri abitahuka mwe abanyarwanda turasobanutse ntawe dusubiza inyuma duhamagara buri muntu wese kuza kubana natwe waba unadukunda cyangwa utwanga tugutega amatwi icy'ingenzi uko twamenya impamvu tudahuriza hamwe ariko twumva yuko bitinde bitebuke tuzahuriza hamwe tutaheze umugozi umwe tutabara abanyarwanda hamwe tube mu gihugu kimwe kidafite ibice bitandukanye twagishyiramo ibyo byose ni ibintu bito cyane ku gihugu icy'ingenzi ni urukundo rw'abanyarwanda kandi nizera ko tubifite mwe abanyarwanda mwakoze cyane ijoro ryiza abandi mwese mugiye kurya ijoro ryiza ku barimo kubyuka abarimo kuryama ijoro ryiza ubwo tuzakomeza ejo ya Serge Ndayizeye na bagenzi bacu muri abantu b'agaciro nawe utaha
mwana wa data mwaramuse abakuru banyu babivuga neza ngo igihugu kivuga vuba ntikibesha abanyarwanda barambutse ku mugaragaro umusururu ku wundi ukuye ku bataharuwe ngo bamenye uko bangana rero n'abari basanzwe ntibari bakeya kandi n'abantu rimwe bagafata abantu bakababwirira impuhwe abandi bagafata abantu bakabisha kandi bakobatera bakabona ni mudufunge mwo kagira imana mu n'abana bakanga guhunga bakarwana bakarwana bakabisha ariko bo bahunze batobisha baraje si ibintu zo gukeka kandi jewe nigeze kugera mu kamanyura mbaza umupolisi wacu umunyamumambure arambwira ati sinaharuye abantu dore kare hagati niho igupfa yazahishara indi yahagera iry igahaguruka ejo abiye mu kamanyura baratubwiye ngo ni igitangaza cabaye noneho umunyarwanda kwambuka ni ukuvuga ngo icyo gitero gisanga ikindi hagiye gushira ukuye imana yo mu ijuru naho kuvuga ngo ibitekerezo z'abantu ntabe gihari imurenge kujya bavuga ngo uyu murenge hazabaho ntitubizi imana nyine ariko mu bitekerezo z'abantu no kubona ingabo zazamutse zisanga izindi umurenge hashize hasigaye imwe muzoba imbuto yo gusakurema abantu nimba muzagaruka murakoze
Goodbye.
Mwiriwe, banya play na mashumiri banya na yahe.